Ngiyabonga kakhulu mfowethu Ben, ngibonga kakhulu. Ningahlala phansi bangane. Ngiyabonga mfowethu Veli lokho ngokuthi sifanele isingeniso esincane kanjalo. Kodwa impela ngiyawabonga lawo mazwi amahle. Kuzofanele ngiphile impilo enkulu ukuze ngiphile kulokho.
So I'm happy to be here tonight.
Futhi ngakho ngiyajabula ukuba lapha kulobu busuku eSouthern Pines eNorth Carolina. Ngihlala njalo ngiyakuxova uma kuseNorth Carolina. Uthini? Abadini, abadini. Uma ngithola leyo Southern Pines, kubukeka kimi sengathi kufanele kube seSouth Carolina, kodwa yiSouthern Pines eNorth Carolina. Ngiyakuxova. Futhi ngiyajabula nje ukuba lapha nokho nokuba nalesi sikhathi senhlanganyelo nabangane bami abaligugu, umfowethu Parker, umfowethu Liveli, obonke. Labo bonke labo abagogobele lapha belindele ukufika kwenkosi. Futhi ngangingamazi ngempela umfowethu Parker kahle njengoba ngangifuna. Ngolunye usuku ngangifunda udatshana kwiphephabhuku futhi ngathi Thomas Parker bengifanele ngilazi lelo gama. Futhi sikashana nje ngizothi usuku noma kanjalo umfowethu Liveli uyangena wathi, ngani uyazi ukuthi ubani lowo ngumngane wethu phezulu lapho? Futhi ngakho sazama ukumthola ocingweni futhi ngangifuna ukubona ngokuphawula dlulisile kwiphephabhuku. Futhi ngakho-ke sixhumane kanjalo ukuba ngibe lapha kulobu busuku ukumsiza kule ngqungquthela. Ngijabule kakhulu ukuba lapha mfowethu Thomas, nokuhlangana nabo bonke laba bangane abahle futhi wonke umuntu futhi nokuba nesikhathi senhlanganyelo. Kodwa ungacabanga ukuthi ngizizwa kanjani ukuma lapha kulobu busuku ukukhuluma umlayezo weBhayibheli namadoda anjalo ehlezi emva kwami? Ngempela kukhona engikuzwayo, mhlawumbe kungcono ngenze njengoDwight Moody, bathi wakwenza ngenkathi yaseNgilandi. Wayekhuluma ngobunye ubusuku ngaphambi kwama-Cockneys abawabiza kahle ngempela amagama abo. Nomnumzane Moody wayengenayo imfundo, ngakho wazama ukufunda umbhalo futhi wawabiza ngokungeyikho amagama amathathu noma amane, futhi wabuyela emuva waphinde wazama futhi wawabiza ngokungesikho kakhulu kunakuqala. Ngakho wavele walivala iBhayibheli wayesebheka phezulu ngasezulwini wayesethe, uNkulunkulu ngisize, futhi wazamazamisa izwe. Ngakho yilokho kuphela, bheka nje kuye futhi yilokho esifanele sikwenze. Futhi ngingqungquthela ngicabanga ukuthi konke kuminyezelwe, iyaqhubeka phezulu lapha eThabenakele, iBhayibheli Thabenakele. Ngikholwa ukuthi libizwa kanjalo futhi ngineqiniso uma nizokhuphukela lapho bangane nizokuzwa ukuthile impela. Ngifunde izindatshana eziningi, kodwa umfowethu Thomas kwenzekile ukuba abe phakathi komunye wababhali abakhulu. Ngiyacabanga bosuku ukubambelela kwakhe ezweni likaNkulunkulu, futhi khona-ke ngiqinisekile ukuthi kuzokusiza ukuya lapho. Ngingahle ngibukeke ngihlatshiwe kancane kulobu busuku ebusweni bami nasemehlweni ami. Ngicabanga ukuthi senizwile kakade ukuthi bengidubula ngesibhamu esikhulu cishe emavikini amane edlule, futhi ukuzijabulisa kwami bekuhlala kungukudoba, ukuzingela noma okuthize. Futhi kanjalo impilo yangaphandle, angikaze ngidlale igalofu noma ibhola noma umjaho wamahhashi nanoma yini. Ngiyayithanda nje impilo yangaphandle futhi ngiyithanda kahle kakhulu. Ngenkathi ngise-Afrika ngathi ukuthanda izibhamu ezinkulu zikaRoy Weatherby, kodwa angikaze ngicabange ukuthi ngangingakwazi ukuba nesisodwa sazo. Futhi ngakho babe abanye babangane bami mhlawumbe babezongitholela isisodwa ukube ngangiyobavumela, kodwa angikwazanga njengoba ngitshele umfowethu Thomas kule ntambama. Angizange ngicabange ukuvumela abanye babangane bami ukuba bangithengele esinye salezo zibhamu ezinkulu ezibizayo, lapho ngazi ukuthi izithunywa zenkolo asinazo izicathulo ezinyaweni zazo. Ngangingeke ngizizwe ngikahle ngesibhamu esikhulu. Ngakho kwafika umngane wami futhi ngangineesinye isibhamu esikhulu lapho indoda eyayiyesinike uBhilipoli futhi iphethe iWeatherby Company Indiana, futhi yathi ngivumele ngikubholele sona futhi ngenze isibhamu seWeatherby ngaso. awu ukwenzekile abazange basibhole kahle ngafaka igobolondo ukuba ngidubule cishe amathani ayisithupha ukuqhuma ebusweni bami ngo futhi cishe ukuphakama njengalawo makhethini umlilo obomvu nje futhi umbhobho wahamba emgqeni wamayadi angamashumi amahlanu umphini waya ngapha futhi isibhamu sancibilika ezandleni zami futhi angizange ngibone futhi ngizwe lutho imizuzwana embalwa futhi lapho sengikwazi ukudonsa izandla zami zivuleke kanje ngivule amehlo ami leliso ngakulolu hlangothi ngangingabona igazi litshaza kanjalo futhi ngaphakamisa isandla sami kanje naleli zinyo lashaywa lakhishwa lapha lapho kwangena khona isicucu zezingcezu lwathunga indingilizi enkulu ebusweni bami futhi izingcezu eziyishumi nanhlanu zavele zenza ingxenye yenyanga khona kanye ngaphansi kweso lami futhi ayemuva kwenhlamvu yeso kodwa azizange zithinte ukubona futhi ngakho ngenkathi udokotela engihlola ngenkathi bengiyisa lapha ya wathi into kuphela engiyaziyo inkosi enhle kufanele ukuthi ibihlezi lapho nenceku yayo noma ubungeke ube ngishona ekhanda namahlombe kukho konke lokho kuqhuma ngakho-ke lezi yizo zonke izinsuku ezinhle nezikhathi ezinhle kimi ngiyajabula ukuba lapha nje ngakho ngizwa ngalokho ukuthi inkosi yayingakaqedi ngami okwamanje futhi mhlawumbe ifuna ngizame ukukhulumela abantu bayo kakhudlwana futhi ngizame ukusiza futhi ngilapha ukwenza konke engingakwenza ukwenza ukuphila kube lula kancane kimi futhi ngizame ukusiza ngokukwedlula konke engikwaziyo ngakho nizongikhulekela ngiqinisekile futhi yebo Yebo mnumzane, yebo mnumzane. Umfowethu uVeli ubesanda kungitshela ukuthi umshini wokwandisa umsindo lapha yiwo kuphela kune-mic encane nje. Nizwa kahle muva lapho na niyezwa kuhle lokho. Ngakho angizange ngilahlekelwe ukubona kwami noma ukuzwa kwami nginekhwela lokucasha lapha ndawana thize okwamanje futhi leliso langakwesokudla linokungami kahle kulo ngicabanga ukuthi yileyo ndlela enikubiza ngayo liyethuka liyanyakaza kodwa kuzolunga kuzoba kahle nje ngakho konke kuzolunga nje futhi kube kuhle kakhulu futhi ngiyazi bekungokwenhloso ethile siyazi ukuthi inkosi yethu ihlale iqinisile lapho yathi iyokwenza konke kusebenze kanjalo ngakho ngiyayethemba nje ukuthi kube ngaleyo ndlela ingitshele izinto eziningi futhi ingivumele ngedlula izinkathazo eziningi kodwa niyazi angeke ingivumele ngedlule kuzo zonke sifanele thina befundisi sifanele sihlupheke njengani bantu lapho inkosi kwesinye isikhathi iyakhuluma futhi isazise ukuthi singazedlula kanjani izinkathazo futhi senze izinto kodwa khumbulani singena ngo kulezo zindawo futhi lapho esifanele sihlupheke ngo kanye nabo bonke futhi kunzima kakhudlwana kithi kunanje ngoba kunjalo kini kubonakala sengathi isibambe isikhathi eside niyazi ayiphenduli ngaso sonke isikhathi ngakho kodwa siyabonga ukuthi ihlala njalo iza igibele egagasini futhi ngakho siyabonga ngalokho wonke umuntu uzizwa ayikahle na hehe lokho kuzwakala njengengunguthele kahle lokho ngokuthi futhi wonke umuntu engena ethi khaxa kulegane manje futhi kulobu busuku ngidonsa ingcikithi encane lapha kulokho okungase kubizwe ngendikimba engifuna ukuyifunda futhi nginemibhalo namanothi amancane abhalwe phansi lapha engingathanda ukwenza ikilasi likasonto sikolo elincane ngakho kanjalo futhi khona-ke ngithanda ukubuza ngoba ngokuvamile ekuqaleni abekho abaningi kakhulu lapha ngingakwazi mhlawumbe uma kunabantu abagulayo kufanele bakhulekelwe ngingathanda ukwenza umugqa womkhuleko futhi ngibabambe bonke ngobusuku obubodwa ngakho mhlawumbe ngizoqala ngibuze kulobu busuku futhi ngibone ukuthi banga kube lapha ukuba akhulekelwe futhi othi ukuza engunguthuleni nifuna umkhuleko wemizimba yenu egulayo futhi ningathanda ukuba sinikhulekele ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngiza ngaleyo nhloso awu kuhle lokho kulungile ukubona lokho ngobusuku bokuqala ngokuvamile abantu balinda ukuze kubese kugcineni khona-ke kuthi ukuba nzima kuyamangalisa ukunibona lapha nokukholwa kuNkulunkulu ukuthi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzophendula uzokwenza akehluleki angeke nje ehluleke ziningi izinhlupheko zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke ngakho inqobo nje uma sithola ukukhululwa yinto esemqoka futhi sifika phakathi komngcingo ngesinye isikhathi njengoPawulu nalabo abanye abahambe ngaphambi kwethu abangcwele abakhulu namadoda akhethiwe kaNkulunkulu futhi siyazi angeke sicele ukuba sigomeke ezinkathazweni kodwa njalo kuyinto ethize ngemva kwakho uNkulunkulu ayenzayo isebenze ngokufanele kithina sonke ngikholwa ukuthi emizuzwini yembalwa edlule angiphosisi ngibona umngane wami omuhle umfowethu uSullivan ehlezi phansi lapha naye bonke ovela izansi eKentucky ngiyajabula ukukubona umfowethu uSullivan futhi umfowethu Iverson eFlorida oh yonke indawo futhi bangaki olapha ovela ngaphandle kwedolobha na ake sibone izandla zakho ngaphandle kwaleli awu ake sithi ngabe ukhona lapha ovela edolobheni na asibone izandla zenu ovela edolobheni ovela ngasedolobheni yini oyaziyo cishe ishumi nambili ishumi nanhlanu abantu engibabonayo lokho ukumelwa ukuhle okuvela ngaphandle kwedolobha mfowethu kunjalo yilokho ngokuvamile izingqungquthela ezikudonsayo awu umkami wayevame ukungiculela iculo elincane
to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, glow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown do shine. You know the song? Jesus is coming soon, our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come? For those who are free from sin, then would it bring you joy, our sorrow, our deep despair. But when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Leyo yinhloso yethu yokuba lapha manje angisiyena umculi bangane angikwazanga ukucula mina niyazi bengihlale ngifuna ukucula mfowethu ngakho ngizolitshela nonke ngesinye isikhathi ningangizwa ngicula lapho ngingakwazi ukucula lapho ukhuphukela ezulwini futhi sekuphelile konke futhi usezindlini zakho ezinkulu bengilokhu ngithanda amahlathi kahle kakhulu nakho konke mhlawumbe nginendlwane encane yezinkodo ezansi ekhoneni lasezweni linkazimulo ndawonathize uphumela kuvulanda ongaphandle wendlu yakho inkulu ngokunyunguza noma egoseni lalela ezansi le lapho emahlathini uze iphimbo likhuphuka licula kungumuso omangalisayo umsindo omnandi kangaka wena kithi mfowethu uBranham uphumelele uma lapho engathatha olusizi njengami futhi angisindise ngani khona-ke kukhona ithemba ngathi sonke futhi nizobona nonke vele uthi umfowethu uBranham uphumelele ngoba nangiya esacula umuso omangalisayo bengihlala ngifuna ukucula lelo ngingavele ngilihamishe nje enhliziyweni yami kodwa ngethemba ukuthi ngelinye ilanga ngingakwazi ukulicula ngempela asiphenge kwabase-Efesu isahluko sesithupha futhi lapha sekuthi akube isikhathi sokuphuma futhi sisaqala nje kwabase-Efesu isahluko sesithupha siqala ngevesi leshumi futhi sifunda ingxenye yezwi elokugcina bazalwane bami qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu hlomani izikhali zonke zikankulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kadeveli ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa asibambene nemibuso namandla nababusi bobumnyama bezwe nawomoya babi emkhathini ngakho hlomani izikhali zonke zikankulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso nifakile isivikelo sesifuba sokulunga nezinyawo zigqokiswe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula futhi kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima imicibisholo evuthayo yomubi namukele isigqoko sensindiso inkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu nikhuleka ngezikhathi zonke ninxusela kuumoya nilindile lapho ngesineke sonke nangokunxusela bonke abangcwele ngingathanda ukuthatha indikimba kulokho evela ekutheni ukuhloma izikhali zonke zikaNkulunkulu futhi bengicabanga esikhashaneni nesedlule ukuthi lokhu kungahle kufaneleke ohlobweni loqwezu oluncane lomlayezo kusasekuseni nangezinsuku ezilandelayo engungutheleni ngoba ngokuvamile kusengqungqutheleni lapho amadoda amakhulu abizelwe lokhu ukufundisa ngokuvamile uyisa izwi kubantu.
And so Paul here is speaking of a soldier dressing.
Futhi ngakho uPaul lapha ukhuluma ngesosha ligqoka liya impini isosha lizihlomisa ngezikhali lilungiselela impi. Futhi ngithi kuthanda indlela akubeka ngayo ukulungiselela. Niyazi ngikholwa ukuthi kwakungu-Lincoln owathi ngesinye isikhathi, ngesikhathi sokuthula lungiselelani impi, noma kungenzeka ukuthi kwakungeyena kodwa kuzwakala sengathi kubonakala kimi njalo nguye owenza leso sitatimende. Ngesikhathi sokuthula lungiselelani impi, futhi lokho kungaba yinto enhle kithi ukucabanga ngayo ngesikhathi lapho yonke into ihamba bushelelezi, kungcono uzilungiselele ngoba usathana ngeke kuvume le kuhambe bushelelezi isikhathi eside usengqungqutheleni manje futhi konke kuzothululeka kahle nje kodwa uzosuka lapha ezinsukwini ezimbalwa futhi uzohlangana nesitha singase singalindi uze ulungele ukuhamba sizingase sihlasele noma nini ngakho singomubi futhi sinonya senza noma yini singayenza noma yini singayisho noma siyenze siyayenza khona manje sona ngakho kungcono kunakho konke ukuba ugqoka aso sonke isikhathi ungahle uhlangane naso phandle emgwaqeni ungahle uhlangane naso kweyakho emotweni kunzima ukusho ukuthi uhlangana phi naso noma sizohlangana nawe esihlalweni lapho ngo nami khona ipulpit lapha noma yikuphi nje singomubi nje futhi asinendaba ngakho sifuna ukukulungela futhi lo mfundisi omkhulu uPaul ongcwele wayefundisa ibandla ukuthi lihlome kanjani izikhali futhi wayekufanisa nesosha lilungiselela impi enkulu ezayo. Manje siyathola ngakho ezizweni kunezikhathi eziningi lapho izizwe kungakhatheleki noma ngabe zinobungane noma azinabo ubungane isizwe ngasinye sinezinhloli zaso. Manje sinezinhloli zethu emhlabeni wonke jikelele futhi sonke isizwe emhlabeni sinezinhloli zaso lapha noma ngabe banobungane noma abanabo ubungane bathi ukuba nokusola kancane niyazi manje England ingenye yamazwe angodadewethu kodwa nokho sinezinhloli eNgilandi England inezinhloli lapha sinazo yonke indawo nokho ngakho ke benza uyimijikelezo yabo futhi banobungane abantu abalungile akukho ngempela ongakusho ngokumelene nabo kodwa bahlezi beqaphile babone ukuthi kwenzekani futhi baqaphele isikhali esisha esizokwakhiwa futhi bazothinyelele bangene futhi babone ukuthi sinjani leso sikhali bese ke bekuthumela izweni la kube uqobo futhi bazolungela ukubhekana naso noma ngabe besingasisebenzisa lesi sikhali ngani bebengabhekana naso kithi noma uma besiyosebenzisa isikhali sabo noma basebenzisa isikhali sabo kithi izinhloli zethu
some weapon to combat the weapon
futhi sizokwakha isikhali sokulwa isikhali abahlela ukusisebenzisa noma imfihlo ethile umsebenzi oyimfihlo noma into eyimfihlo esihlela ukuyenza futhi bazolungiselela ngoba banezinhloli lapha ngaleyo nhloso ukuba zihlole futhi zibone ukuthi senzani. Sinezinhloli lapho zihlola zibone ukuthi benzani. Kubonakala sengathi ngeke sithembane ngempela, nje kubukeka sengathi kukhona ukuthize esintwini okuvele kuhambe kude kangako, yilelo banga elikude okungalihamba. Ngiyajabula ukuthi kukhona ukuthile esingakwethemba ngokuphelele. Anijabuli na ukuthile okuwukuthi sifanele simangale sicabange ngakho, sazi nje ukuthi singaphumula nje njengabantwana abancane. Ngicabanga ukuthi yileyo ndlela esifanele sibe yiyo, ikakhulukazi amaKristu sifanele sifane. Ekuqaleni uyaqaphela umuntu uzama ukuthola leyo ndawo, ngoba ngenkathi enziwa okokuqala ngomfanekiso kaNkulunkulu kwakungadingeki ukuthi azigudluze yena, futhi uNkulunkulu wamnakekela. Kodwa njengalokhu eba umfakazi noma ozula azulayo khona-ke ufanele azigudluze yena, futhi usola yonke into. Uvele nje uma nixoxa ngenkulumo ufana nesipoki, yonke into ibukeka isolisa kancane, akasekho, akafuni ukukulinda. Manje izizwe zenza lezi zinto, ziyahlola futhi bahlala njalo ngenxa yokuthi bafanele bakwenze lokhu, yingoba izikhali zabo izindala abebezisebenzisa ziphelelwa yisikhathi. Manje besiyokwenzani ngomtsalo nomcibisholo wabake bawusebenzisa na, noma besiyokwenzani ngezikhali zindala abazisebenzisa ngempi yokuqala yomhlaba na, isibhamu esikhulu esidala iCrack Jorgensen na, noma besiyokwenzani ngeSpringfield na? Lokho kufakwe okunye esikhundleni sakho, impi yokugcina ngegarandi lempi ngomcibisholo weAtom kuyo. Niyabo, kungukuthi sekuphelelwa yisikhathi. Indizendala esasiyijwayele i-Enoka eyawela ngempi yokuqala yomhlaba, ngani basebenzisa indiza enezinjini ezintathu noma ezine kule mpi yokugcina, futhi manje ayinamsebenzi nje, ayisalungile, isiphelelwe yisikhathi. Kwachithwa izigidi zamadola kuzenza, khona-ke baziphonse ebhodweni elikhulu lokubumba, bazibumbe futhi ngenxa yokuthi isitha nezinhloli zethu ezibikayo zilethe izindaba zokuthi bathole indiza enkulu. Manje sihamba ngejethi, manje banayo ukuze bakwazi ukuyibhekisa enkanyezini, badonsa isikwadlulo esisodwa, futhi umhlaba wonke uba uthuli lwevu. Ngakho sekuthi nje akube ukuphela kwalento, futhi akukho lutho abakwaziyo ukuthi benzeni. Manje zonke izikhali ezindala zishintshiwe futhi zaba yivithi. Bengicabanga isitimela esidala samalahle sasivame ukuthatha sehla sidabula eJeffersonville lapho ngasendaweni yokugcina izimpahla, futhi babenemigqa emikhulu yezibhamu, futhi bakuthatha bakuyisa ngale Fort Knox lapho zazakhiwe khona nombayimbayi. Leyo njini yesitimu endala ukuthi akusekho neyodwa yazo emzileni, zonke sezihambile futhi zihlezi zizungezile njengezinsalela babezisebenzise kule mpi ugcina. Kodwa manje isinge kadizili ezinsukwini zimbalwa nje izoba udaba lokukhutshwa yi-athomu. Ngakho yikho konke ufanele kulahle futhi uqale kabusha. Futhi niyazi kunempi phakathi kwezizwe, kunempi enkulu eqhubekayo ngale kwalokho, futhi leyo yimpi phakathi kukaNkulunkulu noSathane, impi enkulu, futhi leyo kwakuyimpi yokuqala futhi namanje isadlanga. Kodwa ho, ngijabula kakhulu ukuthi izofika esiphethweni maduzane, futhi konke kuzophela. USathane unezithunywa zakhe yonke indawo ezibukayo, zihlola abantu bakaNkulunkulu, iminyakazo kaNkulunkulu okwakhe. Isitha sihlezi yonke indawo sibheka sibone ukuthi yini esingakwenza, futhi uNkulunkulu unesinye esiphumile futhi. Ngakho siyabonga ngalokho. Futhi isizwe ngasinye sihlomisa ibutho laso ngesedlula konke nezikhali zempi zakamuva esingasithola. Ingaleso sizathu izikhali zethu zempi ezindala ziba ngesiziphelelwe yisikhathi, ingenxa yokuthi sithola njengejalimane esibonisini irada nezinto ezihlukene esizixosha kwezinye izizwe, nento esiziqambela yona thina. Manje banendoda ezulazula emkhathini, bonke bayampokoloza ngalokho uyazi sinendoda emkhathini ngani lokho akulutho thina amakristu sibe nayo eyodwa emkhathini iminyaka ezinkulungwane ezimbili niyazi kunjalo kunjalo bayampokoloza ngalokho lokho akuyona into entsha lokho kudala kithi besikwazi lokho kudala ngakho niyabo niyabo yilokho nje ukuthi sikude kangakanani abaqondi nje yebo ukwakha imigwaqo emikhulu kakhulu nezinto ezinkulu kakhulu kanjalo nokuzama ukwenza umhlaba ube indawo engcono nokunye nokunye ababoni ukuthi abamnene bazowudla njengefa ngakho ke nakho lapho inikhona ngakho nje nje niyabo uNkulunkulu usenakho konke esisicabangele khona lokho ngokuthi into kuphela esifanele siyenze ngokubambelela nje kuye futhi siqhubeke nje ngo niyabo lokho ngokuthi ukukholwa konke yilokho kuphela asicela ukuba sikwenze uzosidlulisa ngqo ngakho sithela ukuthi lezi zithunywa eziyimfihlo zesitha zihlezi zizungezile isizwe engasinge manje sizohlomisa amadoda aso ngezikhali zempuza kamuva zakamuva impela futhi bayatadisha futhi benza yonke into bazama ukumelana nesikhali somunye umvo nokuthola isikhali sisimanje kancane esincane into ethize enokushaya kancane kuyo kusukela kumtsalo nomcibisholo kuya ezibhanyini esidala eMasket futhi kusukela ezibhanyini esidala eMasket kuya ezibhanyini esikhulu sesimanje futhi kusukela kulokho kuya kwese Atomu balokhu beqhubeka bakha kubagcina bematasatasa ngazo zonke isikhathi futhi kuwumsebenzi wesizwe uma befuna ukusinda bafuna ukuhlomisa amasosha abo ngezikhali zokulwa ezizendlula zonke esikhona Awu uNkulunkulu niyazi akanasiphelo niyabo akadingeki ukuba acabange noma yini engcono unokwedlula konke kwasekuqaleni ngakho angeke athithuke kukho akukho okungenziwa ngakho uvele asinikeze okwedlula konke lelo yizwi lakhe amen kunjalo lelo yizwi lakhe eledlula konke elinganikezwe
God gives his people the very best
uNkulunkulu nikeza abantu bakhe okwedlula konke impela futhi yilokho akukhethele abantwana bakhe impela okwedlula konke impela ngijabule kakhulu ngalokho ngibona uNkulunkulu ubaba wethu nombuso esiyizithunywa zawo akanasiphelo manje lezi zizwe ziyaqhubeka zakha futhi zitadisha futhi zisebenza nokuthuthuka kwisayensi nakho konke kanjalo kodwa niyabo uNkulunkulu engongenasiphelo ngakho-ke uyasazi isiphelo kusukela ekuqaleni futhi ngaphambi kokuba kwenzeke uyazi ukuthi kanjani nini nokuthi kuphi ngakho singaqiniseka ukuthi inqobo nje uma sibuye yonke into ihamba kahle nje azikho sidingo sokwesaba nganoma yini akukho noma yini okungasikhathaza ngakho siphumule ngokuthula nje njengabantu abancane futhi akukho okungasilimaza ngakho uNkulunkulu ongenasiphelo niyabo ingaleso sizathu ngikholwa izwi lakhe aninjalo na ingenxa yokuthi lelozwi linguye ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu manje ngakho-ke uNkulunkulu wayazi ukuthi yena uqobo wayengeke ehluleke ngoba wayengaphezu kukasathane ngakho vele azinike niyabo izwi lakhe ngakho lokho ngokwehlula manje uNkulunkulu angeke enze isinqumo namuhla futhi kusasabuye futhi enze isinqumo esingcono niyabo ngoba isinqumo sakhe sokuqala siphelele akadingi neze ukusiguqula ngakho-ke singaphumula phezu kwanoma yini uNkulunkulu ayishoyo yingaleso sizathu ngikholwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu manje isizathu sokuthi ngikukholwe lokho ukuthi uNkulunkulu uzofanele ehlulele izwe ngomgomo othize futhi ma kungebandla yilona liphi na niyabo kunamakhulu awo namabandla ehlukene nezinhlangano kulungile kodwa angeke amaluthela athi sinakho futhi i-Baptist ethi qhabo sikutholile futhi i-Presbyterian ethi sikutholile futhi i-Pentecostal ethi qhabo yilokhu amaNazarene athi qhabo yilokhu uyodideka kodwa uyabona yizwi ngiyalikholwa nje izwi niyabo lithathe nje ngendlela elelotshwa ngayo likholwe futhi alinokuhunyushwa ngasese lithi lilotshiwe kuwe lapho nje bese ukuthi ke uma ezofanele ahlulele izwe ngomgomo othize ngani lokhu ulibhekile ngakho indlela nje okufanele kube ngayo ngakho ngiyakukholwa nje kanjalo lifunde nje uthi yebo Nkosi futhi ngiyakholwa lapho sikholwa uNkulunkulu ngase zonke isikhathi lapho uNkulunkulu esho noma yini sichizelela ngo amen kunjalo noma yini uNkulunkulu ayishilo wathi uJesu Kristu unguye ezolo namuhla naphakade manje omunye uyothi awu ngendlela
amen
uma athi iphendukane futhi nibhaphathizwe futhi namukele umoya ongcwele amen nebo wathi olungileyo uyakuphila ngokukholwa
amen
futhi wathi ngizobuya futhi
amen
futhi noma yini ayishoyo umoya ongcwele ongaphakathi kwethu uvele ukugcizelele ngo amen niyabo khona ke buka into elandelayo niyabo manje yi lokho kuyamangalisa ukuthi singaba nokukholwa okunjalo manje sizathu ngazi ukuthi kuqinisile ngoba uNkulunkulu washo ngale ncwadi nesambulo noma ubani oyokhipha ingcenye yodwa kule ncwadi noma enezele ingcenye yodwa kuyo wo he lokho kufanele kube yi lokho ayokwedlulela izwe ngakho ngalonkathi oh wena uthi uzolehlilela kuKristu uyizwe angeke yasuke kukho ukubophela kubuyele emuva futhi uyizwe ngakho manje ngakho siyazi ukuthi leluzwi liqiniso futhi uma uthi uNokristu futhi ungalikholwa lelizwe kukhona kungalungile ngalokho onakho ngoba izwi liqinisile yebo mnumzane kufanele kube yizwi manje sitshela ukuthi uNkulunkulu wanika abantwana bakhe okwedlula konke futhi ngakho ke akadingeki ukuba alithuthukise yena nje akaguquki neze akakashintshi nakancane kusukela ngesikhathi sokuqala anikela ngaso ngokuvikela abantwana bakhe manje ke kathi azi kwakukhona impi ezulwini wadingeka axosho usathane khona ke wehlela emhlabeni futhi waqinisa abantwana bakhe ngezwi lakhe ngifuna ukunibuza ukuthi ze cabangani nje lokho manje uEva akazange ngekathi wayesamile kulenqaba enkulu yezwi lakhe manje usathane wayengaphandle zama ukusebenzisa uhlobo luthile lwesi lokumkhiphela ngaphandle lapho inqobo nje uma ehlala emva kwezwi yonke into yayilungile lapho esenza khona iphutha lethu senza iphutha lethu lapho sisuka emva kwezwi ngakho ngikholwa ukuthi wonke amakholwa eBhayibheli akucabanga ngaleyo ndlela sisuka emva kwezwi khona ke sisenkathazweni kodwa inqobo nje uma sigcina izwi phambi kwethu ungangeni ngaphambi kwezwi izwi libe ngaphambi kwakho uyabo vele uliyeke lihambe kuqala futhi uvele uphile emva kwalo ngo litshala umsele futhi uvele uhambe kuwo niyabo futhi ileyo ndlela okuhamba ngayo manje siyathela ke kulesi sikhathi esikhulu sasekuqaleni lapho uNkulunkulu eqinisa abantwana bakhe kulenqaba yezwi lakhe futhi wabatshela manje lokho ngokuthi kwakuyilokho manje cabanga nje uEva kavelanga wanqaba yonke into akashonga ukuthi awu uNkulunkulu ngiyacabanga unephutha ngokuphelele angikholwa nayizwi lakho qhabo ngikholwa ingcenye yalo Nkosi qhabo sathane akakuqondi nje kahle ngeqhezwana elincenyenyana lakho hayi konke okwalo ingcosana nje yalo kuthi ngenxa yokuthi walalela lelo gama elincane kwabangela lonke udwendele umngcwabo kwenza lonke ithuna kwenza lonke unwele olumpunga yonke ingane egulayo sonke isono esake senziwa ngenxa nje yokuthatha ichashaza elilodwa elincane lezwi likaNkulunkulu futhi nje elibeka ngokungeyikho manje uma uNkulunkulu ongenasi iphelo uNkulunkulu ogcwele uthando ukungaliqondi kahle izwi lakhe awulikholwa nje lonke ingcenye yalo nje bekungavumela konke lokhu kwenzeke ngenxa yokukholwa ngokungesikho kuncanyana nje kwalo ngikholwa ukuthi sizofanele sithathe konke kuncikwalo sibuye futhi ngoba ukuliphambanisa nje sithi iBhayibheli lisho lokho kodwa qiniso alichazi khona lokho alichazi lokho niyabo lichaza lokho ngaleyo ndlela nje ngakho sifanele siligcine ngaleyo ndlela indlela alisho ngayo kodwa khona ke uEva wayezo manje sizothola ngoku sheja lapho yena kwadingeka athole usathane kwadingeka athole ukunaka kwakhe manje niyakhumbula usempini noNkulunkulu futhi abesilisa nabesifazane bangabantwana bakhe ngakho usempini noSathane ngakho manje khumbulani uSathane uyehla ukuze asebenzise iqhinga lokuzama kubhekana nempi kaNkulunkulu isivikelo sakhe uzama ukuthola into angayithola isikhali esingcono ngakho asikho isikhali esingcono ayengasithola ngakho-ke ukuphela kweqhinga ayengalisebenzisa bekungaba ngukuzindla lapho uma ukuba uzindle noma yini izwi lithi kodwa ake ngibone lokho akusho mina ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina lokho akusho kusho lokho futhi kunjalo noma ubani oyo awu ngiyazi umoya ngcwele wawungowabo emuva ezinsukwini zasekuqaleni kodwa wona izizindlo nje zisitshela ukuthi thina qhabo ningakwenzi lokho noma ngubani othandayo kinina nakubantwana benu nakubo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza niyabo akukho uzindla ungami ukuba uzindle qhubeka nje ukholwa nje yilokho akusho awu mfowethu Branham ngifune umoya ongcwele iminyaka eyishumi yini ozindla ngayo na uma wenze icebo lakhe khona-ke vele uqhubeke khona-ke vele ukukholwe niyabo wabeka phansi icebo futhi wavele walandela lelo cebo khona-ke kuzomele kuphume kahle uma kungenjalo khona-ke wakhuluma into ethize iphutha niyabo ngakho ngeke asitshele lutho oluyiphutha futhi abesalokhu enguNkulunkulu ngakho niyabo ufanele ukholwe ukuthi kuyizwi lakhe kungenjalo awumkholwa nhlobo ngakho kuyamangaza akunjalo na kodwa kuqinisile ngempela kuyiqiniso ngempela manje sitshela ukuthi lesi sitha esikhulu sikaNkulunkulu sacabanga manje inqobo nje uma bezokholwa lelozwi angisoze ngafinyelela kubo nqobo nje uma lowo mndeni omncane e-Edeni ulokhu uzigcina emva kwalelozwi angisoze ngabathinta kanjalo nanamuhla ngeke kunjalo usavinjiwe kunjalo kodwa uma ngingasebenzisa isu elihle ngempela futhi ngizindle nje nginikeza ukuzindla komuntu ngoba ungumuntu futhi uma nje nginganikeza ukuzindla komuntu khona-ke sizoyinqoba impi uSathane nezingelosi zakhe kodwa khona-ke u-Eva wawa ngakho-ke siyasazi isitha sethu ngokuhlasela kwaso mhlawumbe anikuzwanga kahle nje indlela engikusho ngayo siyasazi isitha sethu lapho noma ubani noma yimuphi umoya noma yimuphi umuntu ezama ukungavumelani nezwi likaNkulunkulu khumbula isitha sakho leso yisitha sakho leso siyakwazi ukuhlasela kwaso kudala yilokho esabhidliza ngakho isintu futhi yileyo ndlela esibabhidliza ngayo nanamuhla futhi yileyo ndlela esikususa ngayo kuNkulunkulu wokungakholwa izwi lakhe futhi indlela kuphela ongake uhlale ngayo enhlanganyelweni noNkulunkulu futhi ukhulume naye ngokuphola kokusihlwa ukuhlala uqinisiwe ezwini inhlangothi zombili vumele ekhethini lezwi likaNkulunkulu lehlele nxa zonke kuwe futhi ube yiconsi phakathi kwalo ngo kunjalo khona-ke uqinisiwe udumo manje ukuze enze lokhu uzofanele alenze lihehane kakhulu kuzindla futhi yileyo ndlela uSathane yenza ngayo muhle emsebenzini futhi uyisitha isihle futhi ukwenza kuhehane kwadingeka akwenze kuhehane ku-Eva wathi manje buka sithandwa uyabona uyazi awazi ukuthi yini elungile nengalungile futhi ufanele ukhumbule ukuthi kungukuthi lesi sithelo siyajabulisa emehlweni sizokwenza umuntu ahlakaniphe nakho konke uma lokho kungezona isicupho esihle vele uthole i-PhD yakho noma i-LL OL abayidabule i-QU STD noma into efana naleyo uzohlakanipha khumbula manje lokho kusikho lokho kuyikho ukukholwa kuNkulunkulu okukwenzayo ungahle ube neziqo ezanele kuplastela lolo donga ngazo futhi usalokhu ungamazi uNkulunkulu niyabo wazi uNkulunkulu ngokukholwa akukho okunye kanjani ngokukholwa ini ukukholwa ezwini lakhe yiyona ndlela kuphela aqonda ngayo ukukholwa ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu kuvela kanjalo ngokuzwa izwi likaNkulunkulu Manje usathane wakwenza kwahehana usakwenza kuhehane manje angilulazi lutho ngiyethemba ukuthi aningitholi kanjalo ngingi uma ngikwenza ngikuqondile ngaleyo ndlela kodwa usathane uzama ukwenza isayense yezenkolo nemfundo yokuheha ngani kade sizama ukufundisa izwi eminyaka yezinkulungwane ezimbili liya ngokuba libi kakhulu kunokubala ke labanjalo niyabo angeke ulethe abantu kuKristu ngemfundo ngehlelo bazama ukukwenza kube kuhle isono sihle impela sihle manje uma uthatha iBhayibheli siyathola bengikhuluma lapha obusuku obumbalwa obudlule ndawo ngendaba kaNoah ngosuku lwakhe Thatha uGenesis wesine lapho amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu futhi ngake ngafunda umlando futhi ngangilalele lokho usomlando ayenikeza ukwakhe noma cha bo ngiyaxolisa kwakukuphawula ngalokho ayekucabanga amadodana kaNkulunkulu eyayiyikho wathi kwakuyizingelosi eziyiwileyo ezazicindezela zona enyameni yomuntu qobolwazo futhi zabona besifazane nokuthi babehehana kanjani labo besifazane nalama Yodana kaNkulunkulu haba inyama uma ukuthatha ngalo ndlela ngacabanga mfuthi ithandekayo uhlakaniphe kakhulu kunami kodwa uma wenza lokho wenza udevil abe umdalike ngakho udevil angeke adale uvele aphendukezele lokho uNkulunkulu akudalile yinye kuphela indalo lowo nguNkulunkulu umdali oyedwa okungalungile okulungile kuphendukezelwe amanga ayiqiniso elisetshenziswe ngokungesikho niyabo ukuphinga kuyisenzo esifanele esisetshenziswe ngokungesikho yabo bonke okungalungile okulungile kwenziwe kwaphendukezelwa futhi lokho kuphela usathane angakwenza ukuphendukezela lokho uNkulunkulu asevele kwenzile niyabo iphendukezelo kulungile manje sithola ukuthi izikhathi eziningi usathane ukwenza kuhehane kakhulu ukuthi uthandwa kakhulu ngabantu manje yilokho akwenza kuEva ohlakaniphile okhaliphile ocebile namuhla ukwenze kwahehana kakhulu abantu baze bafune ukufaka izigidi zamadola ezakhiwe bese ke beshumayela ukuthi ukufika kwenkosi sekusondele niyabo amabandla akha amaholo amakhulukazi futhi athenga umhlaba omningi nakho konke bese ke beshumayela ukuthi kubuya kwenkosi sekusondele lezi juniors ezenkolo entsimini zizama ukuyisa izeli kubantu abampofu ababengakaze balizene kanye futhi bafanele bahlupheke ngenxa yakho niyabo akubukeki kulungile kimi kodwa usathane uzama kulenza lihehane ulungisa amabandla alenze libe ibandla elinobuhlakani elihle ubuhlakani ngihlale eduze nenhlangano ethize inhle abantu abamangelisayo ngiyacabanga namadoda kodwa indoda endala ehlezi phandle izama ilindele ukukhulekelwa futhi ngenxa yokuthi lo mfundisi wayengakholelwa emkhulekweni wabagulayo ngangingekho kuleyo ndawo ngaleyo nkathi indoda endala yayilindile ilivunguza liphephetha futhi ngenxa yokuthi umfo mdala wayewuhlobo lo wayebukeka njengomadakeni umfo mdala ozehluphekelayo wayenezicathulo ezininge ezinyaweni zakhe nejazi lakhe lidala lalimanikiniki lonke futhi lidabukile futhi kodwa lo mfundisi akazange amvumele ukuthi eze ngisho egosini uphumele emvuleni futhi ngazibuza nje ukuthi lapho sikhuphukele ezulwini uma nje kuyoba nesipesheli indawo encane yezihlakani nabampofu nayo yonke into ikwenye indawo Manje ngesaba ukuthi kuyoba nokudumala kweningi ekwahlulelweni ngoba niyazi uPaul washo ngalo kumaHebheru sahluko seshumi nanye bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezimbuzi wayeswele futhi ehlupheka bukani Eliya emhumeni wakhe nokuthi kanjani uma singambona enyukela eminyango wethu namuhla enentshebe ebusweni bakhe bonke impandla yakhe ecwebezela isiqeshana sesikhumba ezimbathise ngaso mhlawumbe besiyomxosha egcikeni abanye babazalwane bethu abayizehlakani kunjalo kodwa naze ukuthi yini eshaya ngaphansi kwaleso sikhumba esidala lapho niyabo umoya ongcwele ungahle ukuba uhlale lapho niyabo asifanele neze senze lokho sifanele sibe umfo wethu siphathe indoda ungena indaba uma isephutheni noma kunjalo iphathe kahle yiba kahle kuyo uma ungenawo lo moya khona ke kukhona kungalungile uJesu wayenomoya omuhle kulabo ababe babi kuye niyabo nifanele nibe ngamaKristu agcwele uthando nilungele ukusiza noma yiluphi uhlanga ibala isivumo kholo noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi niyabo sifanele sibenga leyo ndlela Lelo amaKristu yileyo ndlela uKristu abengaba ngayo nathi futhi ukuba ngumKristu ukufana noKristu. Manje uSathane wenza yonke into ihehane kakhulu nokho futhi ebeka abantu iceleni futhi ufanele ukholwe yilesi sivumo kholo futhi yilokho kuphela ufanele ukwenze futhi ufanele usho lomkhuleko futhi usike izinto kanjalo njalo. Kubukeka sengathi futhi abantu bayaqhubeka bephila basagembula babheme baphuze abesifazane bagqoke izingubo zokungabi nasimi lo futhi baya emibukisweni imitanzo futhi badlala amakhadi njengoba nje babehlale benza niyabo kodwa nokho bangabe iqembu elikhulu liphakeme iqembu elinobuhlakani labantu niyabo uSathane ukwenza kuhehane ngempela kusikho lokho niuqaphelile umhlatshelo kaKhayini okuthi wawubukeka uhehana kanjani umuhle izithelo zasensimini nezimbali na kodwa ukaAbela wawungahehani edonse iwundle lidadlana ngesiqeshana ngicabanga ukuthi babenaso isithombo okwenziwa ngaso izintambo ngalezo zinsuku. Kungenzeka ukuthi kwakungumvini wamagilebhisi othandelwe entanyeni yalo, walenyusela phezulu lapho futhi wanquma umphimbo walo omncane ngedwala laze lophela ukufa. Kwakungahehani kakhulu kodwa kwakungukulunga kuphendulela isono. Kodwa uNkulunkulu vele alethe izwi lakhe libe yiqiniso kakhulu ngaso zonke isikhathi. Akadingeki ukuba aphinde aliqinise futhi akhuphule enye into. Wenza nje izwi lakhe libe yiqiniso kakhulu ngaso zonke isikhathi. Futhi iBhayibheli lathi lapho isitha singena njengomfula okhahlamezayo, umoya kaNkulunkulu uphakamisa ibhanela ngokumelene nawo. Niyabo manje yini khona ke uma isitha singena njengomfula okhahlamezayo? Futhi ukuqiniswa kukaNkulunkulu kubantu bakhe ukubaqinisa yizwi likaNkulunkulu. Ngakho uphakamisa izwi nje ipanela elimelene naye. Amen. Manje uniphakamisile izikhathi ezintathu benazi yini uNkulunkulu hlala ekokuthathu ungakwenzi leyo inombolo kaNkulunkulu ephelele njengoNkulunkulu yona kanye ingcikithi yothando umoya umboza zonke izimiso zonozungeza ilanga kusukela phakadeni ukuba yayikhona indlela enjalo ukuya ephakadeni lonke uthando onke amandla ngempela manje lelo thando lapho akuyona efiliyo igama lesiGreek likubeka uthandweni kodwa uthando lohlanganyelo kodwa iagapao uthando uNkulunkulu futhi ungumthombo wakho konke lokho futhi manje lapho konke lokho wagcoba abaprofeti amadoda azalwe ngokucanze kodwa bekungeke kusebenze manje ngesinye isikhathi khona ke uNkulunkulu waba umuntu noJesu wayeyilowo muntu futhi wayengumfanekiso oveziweyo kaBaba niyabo ngamanye amazwi konke lokho kuhlanzeka okukhulu kothando ukuhlanzeka okukhulu kwamandla konke lokho okukhulu kwabonakaliswa kuye manje koke wehlela ethunini futhi wasifela ngenxa yokungcweliswa nokulungisiswa kwethu futhi khona ke ubuyisela umoya ongcwele niyabo ngenxa yethu manje ngakho ke thina singabalungisisiweyo uKristu wayengubungcweliswa kukaNkulunkulu singukulungisiswa uKristu ukungcweliswa noBaba inhloko niyabo njengoba nje izwi ekuqaleni lakhulunywa kithi ensimini yaseEden izwi elikhulunyiwe futhi ngokwesibili laba yinyama futhi lakha phakathi kwethu futhi ngokwesithathu liba yingxenye yethu kumoya ongcwele lihlala kithi uNkulunkulu engena kumuntu kuqala wakhuluma izwi isitha salidiliza khona ke ulizwi waba yinyama wabethelwa eziphambanweni. Kodwa manje amen kukhona umehluko ezwini izwi seliba yibandla nebandla liyizwi uNkulunkulu konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuKristu konke uKristu ayeyikho wakuthululela ebandleni umoya ongcwele manje isitha sinokuthile niyabo manje ke asilwi nento ethize emuva lapha abantu abaningi basanda kuthatha incwadi yabulala umoya uyaphilisa niyabo futhi bathatha lezi zivumo kholo kanjalo njalo kusabulala kodwa uma uthatha umoya lowo nguNkulunkulu uqobo lwakhe wazi kanjani ukuthi nguNkulunkulu na ngoba uthatha izwi futhi alibonakalise niyabo khona ke nguNkulunkulu uqobo lwakhe hohe izwi elikhulunyiwe yebo mnumzane hohe ngicabanga emuva ezinsukwini zikaNowa uJesu wakuqhathanisa nenamuhla njengoba kwenzeka emihleni kaNowa uGenesis wesithupha ngizoshaya lo mpalo futhi khona lapha niqaphelile yini lapho amadodana kaNkulunkulu okwakungamadodana kaSethi aphuma kuAdamu futhi kusukela ku-Adamu kwakunguNkulunkulu indodana kaNkulunkulu indodana kaSethi kwase kuthi olunye uhlangothi luvela kuKhayini owayekholwa amanga kaSathane amadodana kaSathane manje ngenkathi abesifazane baseKhanani khona impela ngesikhathi sokuphela ngaphambi kokubhujiswa babe bahle kakhulu niwuqaphelile umehluko ekubukekeni kwabesifazane abanye benu besilisa nabesifazane abadala kule minyaka embalwa edlule na ngangifunda ngolunye usuku lapho uPearl White abaningi benu bantu abadala bayakhumbula umunye wabesifazane abahle kunabo bonke isizwe esasinabo futhi lapho uScott Jackson emgwaza imbulala isithandwa sakhe sangasese isithandwa esiyimfihlo njalo nesithombe sakhe ngani ubengeke ame emgwaqeni nanoma yini ebukeka iyinhle namhlanje kodwa nebo sisondela ekupheleni futhi abesifazane bayazifihla ingubo ebenza bona niyabo lowo ngumkhanani kungcono ngime khona lapho futhi ngidlulele lapha manje niyabo ngoba ngithebe ngingeke ngiphinde ngikusho kulungile uSathane unezikhwaga zakhe ezizihlakani niyakhumbula bathi kwakukhona izikhwaga izweni ngalezo zinsuku izikhwaga usenazo izikhwaga ezizihlakani hohe niyabo ngalezo zinsuku ngenkathi uNowa ekhuluma ngokuthi kuzezamcolo niyabo babengakukholwa lokho nokho babekholwa kodwa uyabona akuzange kumelane nezincazelo zabo zesayensi ukuthi lizona kanjani ezansi lapho ngenkathi kungekho mvula phezulu lapho kufakazise ngesayense akukho mvula phezulu lapho njengalowo mfo waserashiya ngelobu yosuku kulowo mkhondo wenkanyezi washo ukuthi wandiza nca zonke phezulu lapho izikhathi eziyishumi lesikhombisa emhlabeni ujikelele akabonanga uNkulunkulu akukho moyo ongcwele akukho zingelozi indoda engazi lutho bandla yebo leyo yinto efanayo isayensi yabo yona nje baba batshela ukuba ngokwesayensi kakhulu baba yisimungulu niyabo noma ngiyaxolisa bengingafanele ngikusho lokho ngiqonde ukuthi bavele benganaki izinto zangempela niyabo manje kulungile kodwa namhlanje uSathane unezikhwaga zakhe ezizihlakani zingachaza konke kuncane kwakho kusuke impela azikho izinto ezinjalo kukhona ukuphulukisa ngokaNkulunkulu ngokwenqondo niyabo umoya wenkosi oko iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili amaHebheru isahluko sesine libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili lisika kuyofika emkantsheni wethambo futhi ngisho lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo lo moya kaNkulunkulu ngenkathi uJesu futhi ebona ababecabanga ngakho ngenkathi wayeyizwi ngenkathi uFilipu efika kuye futhi wafika noNathaneyeli wathi bhekani umIsrayeli kungekho nkohliso kuye wathi rabi wake wangibona nini na wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngenkathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona kwakuyini lokho na lelo kwakuyizwi izwi libukhali linamandla lapho owesifazane emthonjeni efika futhi wathi ngenkathi ecela amanzi futhi owesifazane wathi ngani akulona isiko kukhona ukwehlukana lapha thina nina ningamajuda thina singamasamariya kodwa wathi ukuba bewazi ukuthi ubukhuluma nobani buyocela kimi amanzi futhi ingxoxo yaqhubeka waze wathola lelo zwi liqala ukuthola indawo yalo wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha wathi yangina ndoda wathi ukhuluma iqiniso ubona yisihlalo nalena ohlala nayo manje akuyona yakho wathi nkosi ngiyabona ukuthi wena ungocotshiweyo uKristu ngiyabona ukuthi ungumprofethi washo futhi siyazi lapho kufika ocotshiweyo kuzoba yizwi uzositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma nawe niyabo kwakukhona izwi lelo zwi yebo mnumzane kulungile manje niyabo izwi alidingeki ukuba lifakazelwe ngokwesayense inqobo nje uma liyizwi uma kungafakazelwa ngokwesayense khona-ke maningi amathuba okuthi akusilo izwi wena othi uma kungafakazelwe ngokwesayense akulona iqiniso khona-ke uma unengqondo uyakholwa ukuthi unengqondo na khona-ke fakazisa ngokwesayense ukuthi unayo ngabe uyathanda na lungaki uthando na awu angazi uma ngingaluthenga ezansi ekhemisi ngidinga inqwaba yalo uthando kujabule kuthule kubekezele ubumnene ububele ukukhuthazela nokukholwa lezo zinto zingeke kwafakazelwa ngokwesayense futhi ziyizinto ezihlala isikhathi kuphela esinazo kunjalo ayikho into ehlala isikhathi ngaphandle kwalokho niyabo futhi akufakazelwanga kwenzeka ngokwesayense kulungile manje kodwa namuhla ngesikhathi sikanyowa babenalezo zikhwaga ezinkulu futhi namuhla banalezo zikhwaga ezinkulu eziyizihlakane ezweni futhi kunjalo futhi ngiyakuzonda ukusho lokho uma ekhona lapha ngethemba ukuthi angenile imaze kodwa yizinhloli ezikasathane futhi ini impela izikhwaga eziyizihlakane ziyafika ukufakazisa ukuthi konke lokhu kumemeza nokuthi amen nokuya ialtare nokubhidlika ngenxa yezono zenu ukuthi konke lokho kuyidlingozi nje niyabo leso isikhwaga ngokwesayense leso isikhwaga esiyizihlakani ayikho into enjalo uhambe ukhukhuke neso elomile futhi vele uthi awu ngizojoyineleli bandla futhi mina ohe awu ngikholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu usathane uyakholwa naye akukho sibonakaliso sokuthi usindisiwe niyabo kuthatha kungaphezu kwalokho kuthatha ukuzalwa okusha kunjalo ngakho kuthatha niyabo izwe kuthatha ukuzalwa okusha hayi nje ukusha lokho kuthatha ukuthize okwenzekayo phakathi lapha futhi kukwenze wehluke futhi sijabula kanjani kulobu busuku ukuthi sikutholile bangaka abajabulayo ngokuthi nithole ukuzalwa okusha na wo ngijabule kakhulu ake sithathe isinyathelo esincane ngikhuluma izinto eziningi njenganoma eyiphi enye indoda ngiyazi ngithola konke kudideka nakho konke kodwa kanye ngesikashana inkosi nginike ukuthile futhi ngikuthanda kahle ngempela kodwa futhi niyazi ukufunda ngaso sonke isikhathi lapho ngifunda izwi lakhe ngihlala njalo ukuthi ngoba lokho kuphelele kodwa ngezinye izikhathi ungivumela ngisho ukuthile niyazi kuzwakala kumnandi ngempela kimi futhi ungivumela ngisho ukuthize ngolunye usuku kuvele kwangisiza kahle kakhulu ohe kuzwakala impela kukukhulu kakhulu uma kungahambisani nenkolo ukuba noma akulungile kukusho ngizonitshela ukuthi kwakuyini bengicabanga ngesiqinisekiso sethu sazi kanjani kunezinto eziningi ezahlukene sazi kanjani ukuthi uqinisile na izinkolo eziningi kangaka emhlabeni nezinto bukani ngesinye isikhathi u-Israyeli wayesezansi le eGibhithe futhi njengabantu bakaNkulunkulu babekade besezansi lapho amakhulu eminyaka futhi babeyizigqila beqhutshwa ngapha nangapha noma ngayiphi indlela futhi isetha sasiphuma nobhasikiti yokugcwele okudala isinkwa esibunjiwe futhi basincunzule babefanele basidle bafe futhi amatetekazi abo amancane adlwe ngulwa akukho ababengakwenza ngakho lutho babefuna ukubulala indodana yabo bavele bayibulala ilokho kuphela into esabeka kanje okwakuyiyo ngakho ehla ephuma ehlane kufika umprofeti nensika yomlilo basho eyamlandela wayeza ukubatshela umlayezo ukuthi ukhona izwi enkulunkulu nalo lakho futhi bamlalela lo mprofeti ngaphandle kweGibhithe bahamba ngesandla sikaNkulunkulu bafika endaweni ebizwa ngokuthi iKadeshi Barnea iKadeshi Barnea yayiyisihlalo sokwahlulela isihlalo esikhulu sokwahlulela ngesinye isikhathi somhlaba ngiyatshelwa futhi lapho babenoyedwa phakathi kwabo iqhawe elikhulu ogama linguJoshua ngikholwa ukuthi kusho ukuthi Jehova msindisi Joshua leli qhawe elikhulu niyazi ukuthi lenzani na lalifuna ukukhombisa abantwana ukuthi lokho yabo akekho kubo owake wabala phaya babengazi ngempela ukuthi lelozwe lalilapho bavele bakukholwa yilokho ke ini nje lomprofeti wabalethela izwi lenkosi kusobala izwi liza ngabaprofeti yabo ngakho ke bona ngakho bayafika futhi izwi lenkosi lafika kulomprofeti futhi walileta kubo futhi wathi kukhona izwe eligeleze ubisi nezinyosi lapho ungaba namapulazi akho uqobo nikhulise abantwana benu futhi nibondle futhi nihlale ngokuthula ngakho ngekathi uJoshua esondela lapho ekwahlulelweni iKadeshi Barnea enkulu futhi zonke siyayazi indaba yilapho uIsrayeli ayenokwahlulela kwakhe naye ngakho khona ke uJoshua wawela eJordan wawela ezweni lesethembiso futhi uyabuya nobufakazi bokuthi izwe lalingokoqobo wayenamakilebisi ababengawana mbitha ukuthi izwe lalingela langempela ungafinyelela futhi unambithe amagilebhisi ngani aye makhulu kakhulu kangangokuthi amadoda amabili athwala isixeke sawo ehlombe lawo wo wathi izwe liyilo ngempela ngakho abantu bawela bakha amakhaya abo babe nesizwe sabo uqobo babehlala ngokuthula isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwabo futhi sababusisa futhi wabanika amadoda anamandla nokucabanga kodwa emva kwesikhashana lapho sebeguga ekugcineni bedla futhi bafa khona ke bafa futhi into yokuqala niyazi amagquma aqala ukumbozwa ngamathuna amathuna abalungileyo abaprofethi nezazi namakhosi namadoda alungileyo ngakho khona ke lapho elinye iqhawe likhulu lehla wo laliyinkosi yabo bonke lalibizwa umfulentshi ulibiza ngoJesus uJesu iqhawe uJehova futhi wedla futhi wabathanda kodwa wathi uyazi ufanele uguge futhi ufe kodwa kukhona ukuphila emva kokufa ukuphila emva kokufa ngokubekhani kababa wami kunezinto eziningi uma bekungenjalo bengiya kunitshela niyabo wenzani na esitshela thina bantu abadala ukuthi kukhona izwe emva kokuba sesidlule lapha kukhona elinye izwe hhayi kuphela ngensika yomlilo ilandela wayeyinsika yomlilo ngiyakholwa niyabo wayeyiyo ingelosi yesivumelwano ngakho wayelapha-ke futhi wathi ngemuva kokuthi indoda isiqedile lapha futhi usuphile isikhathi sakho lesi yesikhathi sembewu kodwa kukhona izwe ngale kwalokhu umuntu wahlala kulo wafika eKadeshi Barnea yakhe ibizwa ngokuthi Calvary akugcinanga lapho wahlulelwa kodwa wahlulelwa ngenxa yami nawe wathatha izono zika-Adamu futhi lapho wamela ukwahlulelwa wawela umfula iJordani wokufa kodwa ngosuku lwesithathu uyabuya wayeyini na elethe ubufakazi njengoJoshua waletha ubufakazi bokuthi izwe lingokoqobo ukuthi umuntu uyaphila ngemva kokufa haleluya umuntu uyaphila ngemva kokufa uJobe wathi kuJobe kweshibinane uma umuntu efa angabuye aphile noma uyakubuye aphile na zonke izinsuku zesikhathi sami esimisiwe ngiyakuninda kuze kufike kuguqulwa kwami ngiyazi umhlengi wami khona engumprofethi amakhulu eminyaka ngaphambili lapho u-Elihu ekhuluma naye futhi umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwalo mprofethi wakhuma amathumba futhi esimweni esesabekayo wayelahlekelwe yikho konke ayenakho ngaphandle kwempilo yakhe futhi wayehlezi lapho ngenkathi umoya wehlela phezu kwakhe wabuka phansi emfudlaneni wesikhathi iminyaka ezinkulungwane ezine futhi wabona ukufika kwenkosi wathi ngiyazi umhlengi wami khona ngezinsuku zokugcina uyakuma emhlabeni nakuba bungu zesikhumba ziwugubhisa lo mzimba lokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakuzibonela mina amehlo ami ayakumbona futhi kungabi omunye futhi lapha wawela iJordani emva kokuba emele ukwahlulelwa kwezwe futhi wawela iJordani wabuya abanye babo bathi ngumoya wathi ngiphatheni ngabe umoya unamathambo nenyama njengami na futhi kambe uthi ninakho ukudla na niyabo yebo futhi bamnika inhlanzi nesinkwa futhi wakudla wathi manje umoya udli kanje amen kodwa wathi bantwana phumani lapha futhi nibhabhathize egameni lami manje ngifuna nivume izono zenu futhi hambani futhi nilinde phezulu lapho emzini waseJerusalema futhi ngizoninika isibambiso salokho ngizoninika isibambiso sensindiso yakho uyazi ukuthi isibambiso siyini idipozithi ngokunye kwakho ngokuncanyana kokwangempela manje ngizokunika isibambiso sakho futhi khona-ke balinde kwaze kwafika usuku esafika ngaso futhi bemukele isibambiso sensindiso yabo
Think of it, friends. There's no more. We're on our road.
Manje kucabangeni bangane akusekho kunye sisendleleni yethu kuphi ezweni lesethembiso sihamba ngani na ubufakazi uJoshua wethu ubuyile udumo futhi silobufakazi ngokuba sake saba sesolweni nasezimphambekweni kepha safa ezintweni zezwe futhi sembelwe kuye futhi savuswa kanye naye ekuvukeni kwakhe Futhi manje siphezulu ngaphezulu kwalezo zinto sedlulile kufeni sangena kuphileni. Siyakuphila ubufakazi. Wazi kanjani ukuthi uyaphila na? Awu, ngiphila ngaphezu kwalokho. Sengivele ngivusiwe kulokho. Sengivele nginambithile izithelo zokuqala zokuvuka. Yilokho-ke, yilokho engikhuluma ngakho. Manje yebo mnumzane, izinhloli ziyangena. Lezi zinhloli eziyizinhlakani ukuba zihlole. Futhi zihlola lapho ukuthi ize kuqala lapha. Futhi ziphendulela izibhamu zakhe kukho. Nokwenza bonke abesifazane ukuba bagqoke kabi benze wo. Onke amadoda aqale ukuzondana nokuqamba amanga. Oh, angavela kuthululele phezu kwabo nebo ngoba bayizigwaga ngempela. Kodwa niyazi, lokho kungaphezu kwamandla kwabampofu, abantwana bakaNkulunkulu abathobekile. Yebo kunjalo. Uyazi nalabo abantu bayanyonyoba bengena bebaholela kude. Niyazi ukuthi uJuda washo ngale encwadini kaJuda. Wathi bayanyonyoba bangene, bathi nyelele bangene. Amadoda ezikhathi zakudala amiselwa ngaphambili kulokhu kula. Ukukholwa kuthiwa ningalokho na ya bamisela ngaphambili kulokhu kulajwa ini ngena lezi zikhwaka eziyizihlakani zingena zinyonyoba zingena ziphendulela umusa kaNkulunkulu ube ngamanga ngiyabo ziphendula ukukholwa kwabantu. Oh hey, benzani na? Benzani lapho bengena na? Bona bezama ukukubandela bayizinhloli zikaSathane bayakutshela izinsuku zezimangaliso selwedlule yikho into okuthiwa ngumoya ongcwele. Oh, beza sekulethi kakhulu ngalokho. Sazi kangcono. Yebo, busiswani izinhliziyo zenu ezincane. Sazi kangcono. Yebo, mnumzane. Kodwa benzani na? Bazama ukukubangela njengoba kwenza uSathane nje ukuba ulahlekelwe ukukholwa kwakho ezwini. Bazama ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Lokho ngokusetshenzwa kwengqondo kuphela. Akukho lutho kukho nazo zonke lezi zinto lapha. Uzama ukuchaza yonke inkazimulo isuke. Konke okuhle kusuke. Wo, ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. UNkulunkulu akakuqondile. Lalela mfowethu, ngizokukhombisa futhi ungangikhombisa lapho uNkulunkulu akuthembisa khona ebandleni. Futhi mina engifuna ukwenze ngokungikhombisa lapho akususa khona kukho. Qhabo qhabo. Manje akakwenzi lokho qhabo. Uma kukhona noma yini okunye wengeza akancanyana kukho, yabo akakususi, ufaka nje okwengeziwe kukho njengoba enza izwi lakhe. Wathi izwi lakhe yilokho-ke ukuthi yena. Futhi uma iTestamente elidala isivumelwano esidala ukubuyisana okudala kwakunokuphulukisa kukho, kangakanani lesi esingcono na? Impela linokungaphezu kokuphulukisa, linomphefumulo ophulukisayo, umzimba, inqondo, umoya, yonke into. Impela kunjalo kuphila okuphakade kukho. Impela kunakho ngoba kungukuphila kukaNkulunkulu kwenziwe kwabonakaliswa ezwini lakhe ngokulikholwa. Manje kodwa bangena ngezinyelela kulungile futhi bazame ukubonakalisa ukukholwa kwakho. Bazama nje ukukususa niyabo ngokuzindla kwasekholiji okuphucuzekile kwabo. Niyazi bayangena futhi bazindle. Manje bukani lapha, akusikho ukuzindla manje. Ubungacabanga nje ngezinsuku zikaJesu babeyokwenza into efanayo na? Bayafika futhi bathi manje akunangqondo. Ngingacabanga bengihlale ngizama ukukwenza umdlali wasesiteji. Ngicabanga ngoFilipu ngenkathi efika kuNathaniyeli, futhi uNathaniyeli wathi manje asizidle Filipu. Manje uma uyazi lapho uMesiya ubengafika ubeyokwehla ngqo ngemihubhe yasezulwini, futhi ubeyo uyazi ukuthi ubeyokwenzani na? Ubeyohamba ehlele ngqo egcekeni lethempeli lapho uMose alinikela khona. Leso kwakuyisikhathi sikaMose kunjalo. Futhi ubeyoba phezulu lapho noKhayifasi umpristi wethu omkhulu, ubezokwazi konke ngakho. Niyabo, lokho ngukuzindla kuphela. Kodwa wafika kanjani na? Hayi ehamba ehla ngemihubhe yasezulwini, kodwa ikhuphuka ugwini olunodaka lwaseJordani. Hayi kuKhayifasi, kodwa umshumayeli obukeka elufifi ophuma lapho ezisonge ngesiqeshana sesikhumba semvu. Wayeqhumisa nje lezo zinhlangano zangalolo suku ezidabula zibe yizicucu. Wathi ninanzalo yezinyoka etshanini, ubani enixwayisile ukubani balekele ulaka oluzayo na? Umehluko nje pho, kodwa ngayo impela nje indlela athi uyofika ngayo. Kodwa bavele bakufunda bakweqe. Niyakubona lokho na? Izikhwaka ezizihlakani zabo zazikade zibafundela. Niyabo, ufanele nje uvumele uNkulunkulu akufundele khona. Umoya ongcwele waloba izwi, ngakho umoya ongcwele uhumusha izwi. Manje kulungile, bazama ezinsukwini zabo ukulinga uNowa ukuba angalikholwa izwi likaNkulunkulu. Ngiyambona uNowa engena kulowo mkhumbi niyazi washumayela wathi buze imvula yilokho kuphela okukhona kukho iyehla isiqhwaga sathi oh he ungamnyaki loyo muntu omdala oyizidala ngani usangena ingqondo niyabo kodwa waqhubeka futhi iminyaka eyikhulu namashumi amabili wakha lomkhumbi manje ngingacabanga nje ngibona emva kokuba uNkulunkulu ethe kulungile Noah ngiyizwile nje imbiza yokugcina evela kubo engizoba nayo qhubekani nikhuphukele emkhunjini futhi Noah wabona ongena lapho futhi ibheka kwaphuma amabhubezi izingwe ngambili ngambili ngiyayizwa bonke abantu bade khuphukela lapho wena mdingciko ongcwele nezilwane zakho ezinukayo uyabo ukumpongoloza khuphukela lapho nazo zonke lezo zilwane ezindala ezinukayo uma ufuna kodwa neyazi akazange ahlale nezilwane ezinukayo waqhubeka nje ekhwela waze wenyukela phezulu esicongweni niyabo khona ke uNkulunkulu wavala umnyango futhi khona ke niyazi ukuthini uNowa wayenokuvivinywa kokholo lwakhe yebo wakwenza niyabo ngoba niyazi wangena lapho mhlazi yishumi nesikhombisa kuFebruwari kodwa niyazi ukuthini alizange line izinsuku ezisikhombisa usuku lokuqala lwedlula ngiyacabanga abanye bamakholwa athiyeka emdleleni ayakhuphuka futhi athi awu uyazi kungenzeka ukuthi ikhehla beliqinisile uyazi kungahle kube khona ukuthile phezulu lapho singakwazi ngishone ukukuthola mhlawumbe isayensi ayezange ibuke ngokuphakeme ngokwanele ngakho-ke singahle sizokhuphuka futhi sime ngakhona sizimatanise emhlanganweni isikhashana futhi sibone ukuthi kwenzekani ohe akukashintshi nakancane nabo bafuna nje ukuthola iphutha elilodwa futhi impela kubukeka sengathi sebenalo ngoba ngosuku lokuqala bayafika bathi awu sizokhuphukela lapho futhi uma kunjalo sizobiza ubaba uNowa futhi simtshele ukuthi eze ehle ehlise ilade futhi asiphakamise ngakho bonke bayafika amakholwa athiyeka emngceleni bonke abanye baqhubeka beshayisana futhi behleka labo abanye bethi kuzimatanisa balalele uNowa kanye ngenkathi bathi kungahle kube njalo ngakho-ke sizoma ngakhona ngisho noma ngabe umnyango uvaliwe singangena uNowa unenhliziyo enhle uzosingenisa kodwa niyazi uNkulunkulu wavala umnyango uNowa wayengahlanganise lutho nakho futhi khona-ke into yokuqala niyazi usuku lokuqala uNowa wathi nonke zilungiseleleni manje nonke ninabantwana zilungiseleleni manje nizoza ukushaya kokuthile futhi kuzoba yinto ayithile eningazi lutho ngayo anikaze niwuze umsindo onjalo kuzoba kubi kakhulu kunokuqhuma futhi kuzophuma ezibhakabhakeni nobumnyama obukhulu ngakubona embonweni futhi amanzi azogobhoza lapho njengemithombo ngosuku lokuqala ilanga liyaphuma futhi bathi heyi ngehora leshumi nqo ngeleshumi nambili nqo ngelesithathu nqo ngelesihlanu nqo akukho mvula uNowa wacabanga lindani umzuzu nje bonke bathi kwakungekho lutho kukho awu asizame olunye usuku usuku lwesibili izoba lapha ekuseni leyithi kancane kunjalo izoba lapha futhi ngakusasa ekuseni ngelesishiyagalolunye nqo ngeleshumi nqo ngeleshumi nanye nqo akukho mvula kwadlula izinsuku ezinhlanu kwadlula izinsuku ezisithupha wadingeka linde ngokushisekela kunjalo sifanele silinde ngokushisekela futhi ehe kodwa uma uNkulunkulu esho noma yini hlala nayo ukuthi ngemivimbo yakhe siphulukisiwe futhi sithatha izwi lakhe silinde ngokushisekela uNkulunkulu wethembisa umoya ongcwele yiba njengobhati Robinson omdala wathi nkosi uma unganginiki umoya ongcwele lapho ubuya uyothola inqwaba yamathambo yelele khona lapha yilokho-ke linda ngokushisekela hlala lapho uNkulunkulu washo njalo u-Abrahama walinda ngokushisekela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaleyo ngane kodwa yafika lapho yebo mnumzane imuphi umehluko na ukuze kufike nje yilokho kuphela okudingekayo wakwethembisa ngakho hlala nakho futhi emva kwezinsuku ezisikhombisa khona-ke ngalokho kusa wavuka futhi a-o nakho-ke o umuzwa onjepho he ungathini nje wayazi ukuthi isithembiso sasiseduze ngani wayengezwa ngalokho kusa ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini wayengezwa le kude ukubhonga lelo fasitela livuleka phezulu mhlawumbe amafethi angamashumi amabili ukunqamula noma ngabe kwakuyini lelo fasitela likhulu phezulu lapho niyazi lowo mhlaba owomile nkwe oshisayo ngalelo langa elishisayo lokho uyazi lapho uthola isikhathi sesimo sezulu esomile ngempela isikhathi eside khona-ke ebangeni ungawuzwa lowo moya opholile oqhamuka kuleyo mvula na wayazi ukuthi yayiza ile inkathazo ngezwe namuhla niyazi abantu bayaqalaza bathi oh ibhomu liyathoma sizokwakha indawo yokukhosela sizokwenza lokhu umpedo nesabani na unowa wathi mina lokho kuzwakala njengalokho angitshele khona lokho kuyafana manje kuzwakala nje njengalokho angitshele khona yebo mnumzane kwangiguqula futhi ngikholwa ukuthi ukufika kwenkosi kusondele kakhulu singawuzwa nje umoya ophuma kukho yilokho okwesabisa abantu nokwenza ibandla lizilungiselele ngohlwitho ukuhlwithwa impela sisesikhathini sokuphela impela ngakho into yokuqala niyazi izimvula ziqala ukuna nezikhukhula ziqala ukukhuphuka imigwaqo yagcwala amanzi usuku emva kosuku futhi kugcineni ahamba amafidi angamashumi amabili ngaphezu kwentaba ephakeme kulezo zonke futhi babhubha emanzini bonke abangakholwayo kodwa unowa wantanta wadabula kuwo ngqo aha amen yebo oh kholwa yizwi likaNkulunkulu akunendaba ukuthi alinabusa yensi kanjani likholwe ngoba uma lingafakazelwa khona ke ngeke lisaba ukukholwa ufanele ulikholwa lapho lingeke lifakazelwe ufanele ulikholwe libangela ukuthi ulahlekelwe ukukholwa ezwini ezwini likaNkulunkulu kodwa bafuna ukuthatha ingxenye yabo yobuhlakani futhi bakwenze kulungile bathi yilokhu thina iBhayibheli lasho ukuthi asibambene ngokuphulana iminwe inyama negazi kodwa sibambene namandla kamoya manje uma nje kuphela ungakubona ngishilo esikhashana nesedlule sivuke kanye naye manje angeke ufe usuvele ufile niyabo kodwa imimoya yethu iyaphila kuye ngakho asibambani nezinto zemvelo izinto zesayense sibambene namandla kamoya niyazi ababambanayo bazijwayeza ukwephula iminwe nezinto kodwa aniyiphuli le minwe kabo ubungacabanga ababambanayo ephuma manje he nezinzipho zakhe ezipholishiwe amabhuluka ngaphansi nazo zonke izinhlobo zobuhlalu begolide nxa zonke na kubukeka njengobambanayo omuhle kakhulu kodwa uma lokho kubuhlakani kuphela uma engenawo amandla afihliwe lapho ukuthi lapho isitha sakhe sithola ukuphula iminwe kuye ukuthi angamkhipha kukho haleluya ubuhlalu bakhe bobuhlakani obumzungezile nakho konke ngeke kwenze mehluko ngako ngakho bonke ubuhlakani bethu abusho lutho uma ngekho amandla afihliweyo kamoya ongcwele lapho haleluya ubephula ukubamba kukadevele kodwa thina umdlalo wokubambana asibambani nenjula mqondo yobuhlakani egqoke kahle kodwa sibambana namandla kanye nezithembiso sikaNkulunkulu esinganqamula noma yikuphi ukubamba kunoma yimuphi udevele nganoma yisiphi isikhathi uJesu inkosi yethu wakufakazisa ngenkathi engu-Imanuel uNkulunkulu uqobo lwakhe enziwe inyama phakathi kwethu futhi ngenkathi ehlangana noSathane ukukhombisa ukuthi uSathane wayengehlulwa ngezwi njalo uma uSathane eza kuye wayethi kulotshiwe ulotshiwe oh ngingathanda kanjani ukuthatha isikhathi lapha kwelinye inothi engilibhale lapha ezinto zisho kungangaki ephula amandla kaSathane ngokuthi kulotshiwe wohe ekhombisa ukuthi lowo muntu oqinisiwe emva kwezwi likaNkulunkulu angamemeza kakhulu kulotshiwe mtedele tedele Sathane ngokuba kulotshiwe uma umi emva kwezwi uma nihlale kimi nezwi lami likini celani nikuthandayo kunjalo angeke kube yiphutha lokho kufanele kube ngokulungile yebo siyawadinga lawo mandla afihliwe njengoba uSamson wayenawo ngike ngabona isithombe sobuhlakani sikaSamson othile wasidweba wayenamahlombe ngokweqiniso angikholwa ukuthi indoda yayingama emsamo angikaze ngiwabone amahlombe anjalo lokho bekungeke kube yimfihlakalo ukuthi wayengalicosha kanjani ibhubesi alidwengule lehlukane noma aqukule amasango bese ekhuphukele egqumeni nalo noma into efana naleyo bekungeke kube yimfihlakalo indoda engako kodwa wayemncanyana isiqhuntswane sinekhande linezinwele ezisongene cishe kanjalo umfanyana ka mama izinto edlane ezisongekile ezilengela phansi kodwa lapho leyo nto yayikhona abaqondanga ukuthi kukuphi lapho ukuthi wayengawuthatha kanjani umhlathi womnyuzi futhi phezu kwazo izigqoko zezivikelo ezingaba yiyintshi noqinsi ingxenye nalowo mhlathi omdala wawuyokwephula ngokukhotha kokuqala. umhlathi omdala omile oyimpushana kodwa wavele nje washaya lawo mafilisti kwesokudla nakwesokunqele ngawo kwakuyini na kwakungamandla afihliwe yilokho-ke akazanga ukuthi kwakukuphi niyabo yilokho ibandla eliyikho namuhla banamandla afihliweyo ohe into ethize ebaqinisayo kuyini na yizwi ukubonakaliswa kumusa kankulunkulu nabantu bakhe aha yebo mnumzane yebo uma ungenawo amandla afihliwe namuhla siyafunda ezikoleni sithumele abantwana bethu ezikoleni zebhayibheli lokho kulungile khumbulani akukho kuphambene nakho akukho lutho kodwa lokho akusikho kubalulekile niyazi upetru ngalobo busuku ukuthi wayenze kanjani lapho umpristi omkhulu ekhuphuka inceku yakhe wahosha inkemba yakhe wayekwazi ukulwa kwababili wahosha inkemba yakhe wanquma indlebe yayo ya wayenokuningi kwamandla ezingalweni zakhe kodwa lapho sekuza ekubeni nesibindi sokomoya wayengenaso waphika izwi lenkosi ngoba uKristu wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe ngakho waliphika ngingathanda kanjani ukulibala kulokho imizuzu embalwa kanjani ukuthi lelo zwi wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kepha uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholwani imisebenzi wathi ninabazenzisi ningazibona izibonakaliso ezibhakabhakeni mayelana niyazi imvula iza nokunye nokunye kodwa wathi izibonakaliso zesikhathi anikwazi ukuzibona ngokuba nina ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami niyakuthola na uPetru wakubona konke lokho futhi wakuzwa konke lokho futhi ngengalo eyayinganquma leyo nceku yomphristi ufanele ukuba wayeyindoda yenkemba ngempela ngoba wayeyinceku yomphristi futhi wayengumkaphi waphumela lapho wayengasebenzisa umkhonto wakhe kodwa usathane wayenjalo noma uPetru wayengcono kakhulu ngomkhonto noma ngenkemba yakhe kunomkhonto wayo wanquma izindlebe zayo kodwa lapho sekufika kokwangempela isibindi phansi ngaphakathi kuye wayengenazo khabo wayengenazo lapho eselibonile lelozwi manje ngizoba nenkolo ngenkathi esebone lelozwi libonakaliswa futhi azi ukuthi lolo kwakuwusuku lalo ukuba lube lapho futhi walibone likufakazisa impela lokho uNkulunkulu athi liyokwenza futhi khona-ke ngawo wonke amandla akhe obuhlakali bonke ubuntu bakhe ngokomzimba kukanjalo namuhla amadoda avele akhuphuke futhi abhale amagama awo encwadini labo abaxhumana nomfundisi futhi lapho sekufika ekumeni esikhundleni somphathi edlulise isiphuzo bazosithatha besabele umsebenzi wabo kuza ekukhokheni okweshumi kwakho ebandleni lakho uyesaba ukukwenza ngoba wesaba ukuthi uzobulawa indlala futhi uyazi uNkulunkulu wenze isithembiso sokuthi uyokunakekela zonke lezi zinto futhi lapho uza ebandleni nomoya ongcwele wehlela phakathi kwabantu futhi okuthile enhliziyweni yakho kuya kutshela yilokhu lelo yizwi lapho ubone umbhaphathizo nakho konke okunye kukhishwe ezwini uyesaba ukukuthatha kwezenjani na uswele isibindi sokomoya ukuba usukume ngakho wayengenaso wayekwazi ukulwa kwababili wayengathi ngingokasibanibani ngikunika ukuba uqonde kodwa kwakungesikho lokho okwakuyikho kodwa ngenkathi ebone izwi libonakaliswa wayeseke eliphika kwakuyinto embi kanjani leyo kodwa mfowethu emva kwepentekoste wenyuka futhi wahloma zonke izikhali zikankulunkulu impela waba nesibindi ngalowo nkathi bukani lowo mfufanayo ikholwa kuKristu wamlandela ihora nehora kodwa wayebone izwi ngencwadi kuphela wayelibonile libonakaliswa kuphela kodwa manje laselikuye udumo haleluya izwi likankulunkulu elivuthayo lalivutha enyameni yakhe uqobo ngokuyini na uNkulunkulu kuwe amen uNkulunkulu uKristu ithemba lenkazimulo libonakaliswa kumuntu ebandleni uNkulunkulu wayazi ukuthi wayenzani yebo mnumzane kwakungesikho ukwethemba kulokhu noma lokho noma okunye kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe amen khona-ke wasukuma lapho futhi wathini namadoda akwa-israyeli nani nakhileyo ejudiya lalelani izwi lami laba abadekiwe njengoba nicabanga lokhu yikho kwakhulunywa ngumprofethi uJoweli ngiyakuthi kezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngizothula lo moya wami phezu kwayo yonke inyama namadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha phezu kwezincekukazi nezincekukazi eziyizisebenzi zami ngiyaku amen. Akukho buhlakani ngalokho, wayenokuthile kwakuyini na, wayefake zonke izikhali zikaNkulunkulu wewu hayi kakhulu njengengubo yompristo omkhulu, kodwa wayenokuthile ngaphakathi kuye. Izikhali zikaNkulunkulu zingena ngaphakathi okomoya, amandla kaNkulunkulu afihliweyo, iso lobuhlakani elingawaboni nhlobo. UJesu akakaze athi nikubonile na, wathi nikukholiwe na. Amen. Yebo mnumzane. Ohe, bengihlala ngenza iphutha elincane elingenahlonipho, mhlawumbe bengingaqondile ukulenza, kodwa mhlawumbe ngikusho ngokungesikho, kodwa bengihlale ngithi khona-ke uPetru wathi lokhu yilokho, futhi uma lokhu kungesikho lokho, ngifuna kugcina lokhu kuze kufike lokho. Ngikholwa ukuthi lokhu yilokho nokho, ngoba kuthathe isoni esincane njengami futhi kwenza ukuthi ize kimi, kufake uthando enhlizweni yami yoluvuthayo. Ohe, futhi manje kuyiminyaka engamashumi amathathu luvutha futhi lusavutha, luya ngokukhanya ngaso sonke isikhathi njengoba ngiyanga kuleyo ndawo. Yebo mnyumzane. Wohe, izwi lakhe uPetru emi lapho wamphika, kodwa izinsukwini ezimbalwa kamuva wema phambi kwesixuku sonke. Ngani? Khona-ke wayenohlangothi lobuhlakani inkemba, sibe nesigidi ngaphezulu ngonyaka odlule, sibe nabaningi kangaka enhlanganweni yethu, kodwa manje unokuthile ngaphakathi. Hohe, uhlome ngazo zonke izikhali. Hohe, kumangalisa kanjani. Ho, yebo kulungile. Oh, uNkulunkulu uzenza abe khona ebuthweni lakhe ngalo nkathi. Niyakukholwa lokho na? Manje uNkulunkulu wathi ngabathumelela izwi, uEva wavele wahamba ngaphezulu kwalo ngo angalikholwanga. Ngalibonakalisa futhi ngalibethela, sengiyakhathala nje, ngiyeza qobo lwami. Ngakho nangu eza, uNkulunkulu ekuwe, uNkulunkulu phezu kwethu, insika yomlilo, uNkulunkulu enathi kuJesu Kristu, uNkulunkulu kithi umoya ongcwele. Kuyini na izwi elifanayo, uNkulunkulu ofanayo? Amen. Engasathembeli kunoma yini enye, uNkulunkulu uyafika yena uqobo, lona umsebenzi yolingana nomuntu. Ngakho wavele wawehlisa wonke futhi wehla yena uqobo, ngeke kudingeke benze lutho, ngakho bavumele nje bazinikele kimi futhi ngizohamba phakathi kwabo, ngixoxe kubo, ngikhulume kubo, ngisebenze kubo, ngenzisise. Hohe, yilokho-ke ngizokwenza ngizokwenza umsebenzi. Mabazithobe nje qobo lwabo, mabazithinule nje, ngizosehlula isitha sami ngaphandle lapho ngabo. Yilokho-ke awukwazi ukukwenza kuwe uqobo manje, awufanelani naye, kodwa uma nje uzovumela uNkulunkulu akwenze, angenise izwi kuwe, khona-ke kuzoba konke kunakekelwe. Manje uNkulunkulu waqinisa impi yakhe ngani na? Yena uqobo esesimweni sabaprofethi, abapostoli, abafundisi, abelusi. Wenzani na? Wayenzani uNkulunkulu na? Lalelani, senake nacabanga ukuthi ziyini lezo zikhundla zebandla na? Ingubo kaNkulunkulu, ingubo yangaphakathi, umpostoli, umprofethi, umboni. Ukubona ngaphambi kokuba uSathane aze afike kukho, usuvele ukushilo. Kuyini na? uNkulunkulu egqokile ebandleni lakhe lezi zikhundla zingukugqoka ingubo kukaNkulunkulu. Lapho ubona lezo zikhundla, abelusi, abafundisi, abavangeli, kuyini lokho na? Lokho ngokugqoka ingubo kukaNkulunkulu, ubukhona bukaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu, futhi uma kusebenza ngomuntu, futhi uma leso sikhundla siphika noma yikuphi kwalelizwi, khona-ke akusikho ukugqoka kukaNkulunkulu. Niyabo, niyabo, qhabo, akusikho lokho. Lokho yileyo mpisi embethe isikhumba semvu. Mbhekisiseni lowo mfo, mqaphele. Kodwa lapho nje ethatha lokho izwi likushoyo, kumbulani, lowo nguNkulunkulu ngoba ukhuluma izwi lakhe. Niyabo, kodwa uma ethi awu akunjalo, hamba imvu, hamba. Wakwenzelani lokho na? Manje izwe belingeke likholwe ukuthi umuntu wavuka, futhi bakukholwanga kwasekuqaleni. Bathi awu awu, bameba bamsusa, abafundi bakhe bayafika, bameba bamsusa. Yebo, abakukholwanga bakubonile lokho futhi uNkulunkulu wathi manje ake ume kancane ngizoza futhi ngibe kukho uqobo lwami ngizohlangana nesitha sami ebandleni lami ngizosishaya ezinkundleni zaso uqobo wakwenza lokho kanye ya niyazi ukuthi wenzani na wathatha uMose wamisa ngonga sekugcineni kwekhala lakhe futhi wavumela isitha simphakele futhi simkhulise kanjalo nje ngqo wehla futhi wasinqoba isitha futhi wasicwilise ekugcineni kolwandle lufile ehe kunjalo impela wakwenza khona ke ukucabanga wo uNkulunkulu ongenasiphelo yini yokufanele sikhathazeke ngayo na uNkulunkulu nje qhubeka futhi umkholo impela manje wathi uyokwenza yini ayeyokwenza na wayezofika futhi aziqinisekise qobo lwakhe ebandleni lakhe futhi babeyoqinisekisa ukuvuka kwakhe ngemisebenzi yakhe Niyabo ya uJohane weshuminane ishuminambili ngicabanga ukuthi konjalo ya uJohane weshuminane ishuminambili uJesu wathi ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza Niyabo kuyini na manje wena uthi ngiyakholwa lelo yizwi nje kodwa uma ukholwa ngokweqiniso lokho yilokho uma eyizwi khona ke ufanele ukholwe lonke izwi ukholwa yimi wonke ungakholwa nje ingxenye yakho kholwani yimi wonke khona ke imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngokuba useyizwi elifanayo ngakho uma kuyizwi elifanayo liyokwenza imisebenzi efanayo uma lo moya ongcwele olapha namuhla uma kungesilo izwi elifanayo okwakuyilo ekuqaleni uma kuyilo lizokwenza imisebenzi efanayo ingaleso sizathu uJesu athi ukholwe yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza Oh ngithanda ukuhlala kulokho esikashana kodwa sekulethi kakhulu ngani izwi elifanayo imisebenzi efanayo niyabo ngoba uJesu wayeyimisebenzi kaNkulunkulu siyakwazi lokho uMatthewu amashumi amabili nesishiyagalombili wathi ngizoba nebuthe lami hayi lokho kuphela kodwa ngiyahamba ngingena ebuthweni lami oh hey
thank you great
Oh hey cabanga ngakho iqhawe letshe likhulu ukunqoba okukhulu izwi jenene kithi izwi owenziwa inyama futhi wanqoba phezu kwawo wonke udevele ngonke ukugula ngisho nokufa isihogo nethuna lowo jenene ofanayo ukithi kanye nathi isikhathi eside kangakanani na kuze kube sekupheleni kwezwe kuqhubeke kwehle ngqo Cabanga ngakho lowo hola impi wonke amandla esitha anqotshiwe ngenkathi elapha emhlabeni wathatha izwi futhi wanqoba phezu kwakho konke usathane enakho wanqoba ukufa wanqoba isihogo wanqoba ithuna wavuka ngosuku lwesithathu futhi uyabuya futhi manje usehlala ebandleni lakhe leli qhawezwi elikhulu iqhawe laliyizwi futhi lelo qhawe elifanayo eliyizwi nikithi liziphilela lona uqobo ligcizelela zonke izibonakaliso sokuvuka kwakhe nokufika kwakhe amen uyakwenza namhlanje ngalesi sikhathi sakusihlwa lapho izinkanyiso zakusihlwa ziqala ukukhanya haleluya leli qhawe elikhulu uKristu osevele unqobile akusiyo into yokuba ngiyenze ngivele ngilandele amen Amen. Onke amandla enqotshiwe ukubalekela imibhalo eminingi lapha ngiyakuthanda lokho. Ngicabanga ngalokho ngesinye isikhathi lapha eminyakeni embalo edlule ezansi eJeffersonville ipfawu oil company yokheleka ngomlilo futhi sinenqwaba yezinjini ezincane zomlilo ezansi lapho futhi bayafika bebukeka njengengane enepayipe egcikeni isikhulu somlilo sasigijima sizungeza lapho niyazi sithi fafaza kancanyana phezulu lapha sihlafuna leso sigazu njengenkabi yaseTexas enqindwe izimpondo sihamba lapha fafaza kancane ngapha futhi bonke abacima imililo bagijima bedonsa ipayipi yebo mnumzane emhlonishwe mnumzane shushushushushushushu umlilo uvuthe uqhubeka ngqo uvuthe uqhubeka wehla emva kwesikhashana babiza iLouisville ngaphesheya kwebhuloho kwafika injini yomlilo enkulu kungengaphezu kokuba basebemile babe nelade eligoqwayo ubani wayimile ngaphambi kokuba ilade yaliqale induna yayingaphambili lapho ilade likhuphuka induna yayisesikongweni lapho ifika efasiteleni ayizange ime lapha chintsane amanzi amancane lapha chintsane amanzi amancane lapho yenzani na yathatha imbazo yayiphonsa ngefasitela futhi yathi wozani bafana kutumo ilokho induna yethu ekwenzile haleluya yahola indlela eyayo kufene sokweni nasethuleni futhi yathi wozani bafana uhlobona uthile lwesivumo kholo wo woza ihola indlela haleluya imizu zembala omlilo wawusucishile. Makakhule amafasitela nezindonga nezivumo kholo zakho futhi angiyene kanye zonke izinkolelo zeNodeven kuzondiza kusuke utumo izinto zizoshintsha asidingi izikhwaka ezinkulu ezinobuhlakani silandela induna nje induna yedla ngo futhi yathathe izwi likaNkulunkulu futhi yabhobokela kukho ngo yathi nakhu lapho nikhona niyaze ngiyatshelwa ukuthi indiza ijethi emuva kokuthi ihambe ngokushesha kakhulu ifika esivimbelweni imsindo bese-ke izofanele ivevezele futhi iqaqazele ize idlule kuleso sivimbelo msindo futhi ngemva kokuba isidlule lapho ivele igijime ngokukhululeka. Wo, kungaleyo ndlela mfowethu ungavele ufe kukho konke uze udlule isivimbelo sesono lokho ngokungakholwa yedlula kulokho futhi yonke into izohamba kahle lapho uthatha uNkulunkulu ezwini lakhe unganyakazisa wonke udevele asuke kuwe futhi ugijime ngokukhululeka yonke into amen. Hloma zonke izikhali yebo mnumzane induna iyahola isiholele ekhaya amen. Woze ekhaya ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi kuba bekungenjalo bengiya kunitshela angiyikunishiya ningenandi duzo ngizobuya futhi ngibe nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo mina nanini yakuyenza kuse isikashane nezwe ngeke lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe induna ihole iqhubeka amen. Inkosi yami iyayazi indlela enqamula ihlane konke kumele ngikwenze kulandela amen. Ngizokugxoba gxoba ukugxoba kwebutho limasha liya ekunqobeni linganaki konke lokhu kungakholwa namagwababa amadala noklebe beklabalasa ngalapha siyizinkozi asijubalale siphume kuye yonke into mfowethu amen. Lapha ezikhathini esithile esedlule embuthweni ngenkathi isizwe sakithi siqala kunikeza isigqoko esiyisivikelo wo he lowo osanda kuqasha omncane wayengafuni ukusigqoka leso kwakubonakala kungenasidingo kodwa lapho efika empini wayesidinga. UNkulunkulu akahlinzeki ngalutho ngaphandle uma enesidingo sakho konke akuhlinzekele khona kungcono ukuthathe ngoba uzokudinga. Usanda kuqashwa umncane enomthwalo ongamaphawondi angamashumi ayisishiyagalolunye emhlane ekuqeqeshweni egqoke ingubo entsha yensimbi yokuzivikela uyazi futhi akaboni noma yisiphi isidingo ephethe lo mthwalo ongamaphawundi angamashumi ayisishiyagalolunye nawo wonke amapiki namafosholo namabhomu yesandla nakho konke okunye kodwa ake angene empini kanye isikhathi sizofika lapho ofanele ube nakho kunjalo. Yingakho uNkulunkulu ohlakaniphe ngakho konke ehlomise impi yakhe ngompaphathizo kamoya ongcwele wazi ukuthi lezi zikhwaga ezinobuhlakani ziyoma ngalolu izinsuku zokugcina haleluya. Wayazi ukuthi ziyokuma futhi ziyokwazi ukuchaza ngokuhlakanipha kwazo okukhulu amandla kasathane. UPetro wathi banjengengonyama ebhongayo eshwabadela lokho ekufunayo yebo kodwa wathi angizukunishiya nizintandane ngizobuya futhi ngizoba nani. Wahlomisa ibutho lakhe ngompaphathizo kamoya ongcwele wathi khuphukelani lapho nonke futhi nilinde. Ulukho amashumi amabili nane amashumi amane lesishiyagalolunye bhekani ngiyathumela kini isithembiso sikababa wami phezu kwenu kepha hlalani emzini waseJerusalema nize nembathiswe amandla avela phezulu. Emva kwalokhu umoya ongcwele usufikile phezu kwenu khona-ke niyakuba ngofakazi bami eJerusalema neJudiya izenzo zokuqala isishiyagalombili kwehle ukuthi ngqu emikhawulweni yomhlaba ngenkathi umoya ongcwele wehla nomlilo uqala ukwehlela phezu kwabo bonke bagcwalisa ngomoya ongcwele phandle emigwaqeni bagijima bonke kanye kanye bathi kusho ukuthini konke lokhu lapha na kungani sizwe wonke umuntu ngolimi lwakithi esazalwa nalo na Baqhubeka futhi babiza izilwimi ezahlukene ababezikhuluma abanye babhuqa bathi laba bagcwele iwayini elisha kodwa uPetro wasukuma phakathi kwabo futhi wathi nina madoda aseJerusalema nani nakhileyo eJudiya makwazeke lokhu kini futhi lalelani amazwi ami laba ngabadakiwe njengoba nicabanga ukuthi konjalo ngani kuphela kuseyi ngani ihora lesithathu kuphela losuku ngehora lesishiyagalolunye kuseni izinkantini azikavulwa ngaleso sikhathi yabo yilokho-ke yebo mnumzane lokho kusiko lokho kodwa lokhu yilokho kwakhulumywa ngumprofethi uJoweli ebuyela kulelo zwi futhi waligweda futhi walinquma kusukela ohlangothini kuyo hlangothini amen futhi lawo malungu ahlabeka enhliziyweni zawo futhi athi madoda abazalwane singenzani na wathi phendukani nonke nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngeseni nesabantwana benu nabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza yebo mnumzane kukhona iphethini yilokho athe kwenze kulandele kanye futhi ubone ukuthi akulungile yini amen kulungile yebo mnumzane ngiyakuthanda lokho ngoba kuyizithembiso etestamenteni elidala lapho imana yedla imana yokuqala eyehlayo uNkulunkulu wabatshela ukuba baphumele lapho futhi bathole igalane eligcwele lokho amagalane agcwele futhi balifake endaweni engcwele ngcwele uma bezama ukugcina inemihla emncane inonoshobishobi kuyo niyazi ukuthi yini onoshobishobi sibabiza kanjalo ezantsi eningizimu lapho bangena emthonjeni nakho konke niyazi ngezinambuzane ezincane ezincane yileyo inkinga ngesehlakalo sabantu abaningi kakhulu banezinambuzane kuso niyabo ukuzama kokugcina phezu kwalokho wawunakho eminyakeni emibili edlule e asikulungise khona manje futhi niyabo leyo mana yayiwa njalo busuku naleyo mana kwakungukristu niyabo awukwazi ukugcina isehlakalo sayizolo ufanele ube nesineke khona manje niyabo kunjalo namuhla kodwa kwakukhona enye yayo eyayigcinwe ngemuva endaweni engcwelengcwele eyayihlala wathi zonke izizukulwane ezikulandelayo lapho beba ngumpristi ebupristini bangadla imana yasekuqaleni eyehla ekuqaleni niyabo bukani manje uPetro washo into efanayo yena bathi wathi lokhu yilokho lokhu yikho wathi manje phendukani lonke futhi nibhaphathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu manje singabapristi basebukhosini nakubantwana benu nakubo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakuba biza wonke umuntu uzozanga leyo formula akhuphuke futhi aphenduke ngempela futhi abhaphathizwe bekali phezulu kuNkulunkulu akayi kuninika okugcwele umlomo kodwa okugcwele inhliziyo hayi into ethize hayi umuzwa uthile noma isayense ethize ephathelene nengqondo kodwa umoya ongcwele wangempela wasekuqaleni owehla ngosuku lwePentecost thola into efanayo yebo uma ulandela isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo njengokunikeza umuthi odokotela abaningi kakhulu namuhla kuthiwani uma uthathe usokhemisi futhi akagcwalisanga isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngendlela udokotela sibhale ngayo na uyazi ukuthi bekuzokwenzekani na kubulala wena yilokho okuyinkinga unamalungu ebandla amaningi kakhulu afile uDumo mfowethu ungaqambukeli kukho yilokho udokotela kubhalile vele ukuthathe ngendlela okuyiyo yilokho kuphela ofanele ukwenze sinosekhemisi abaningi kakhulu abangowaka yebo mnumzane wayazi ukuthi impi yakhe yayidingani ingakho abahlomisa ngomoya ongcwele bayazi ukuthi bafanele wayezodingeka abe nabo babezodingeka babe naye yebo mnumzane wayekwazi ukuba ngufakazi osebenzayo bona ukufakaza ngokuvuka kwakhe babezodingeka babe nomoya ongcwele manje wathi uMarko weshumi lesithupha hambani niyezweni lonke futhi nishumayele evangeli ngamanye amazwi nibonise amandla nalezi zibonakaliso ziyakubalandela bemukele evangeli niyabo manje vele usho amazwi obuhlakani qhabo qhabo babengeke bakwenze lokho ngamazwi obuhlakani lelo zwi lifanele lenziwe inyama libonakaliswe niyabo lezi zibonakaliso ziyakubalandela bakholwayo ngegama lami bayokukhipha amademoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, baphuze kubulelayo, babeke izandla phezu kwabagulayo, futhi bayakusinda bebonisa amandla kamoya ongcwele, izwi elibonakalisiwe. Lezi zinto nginitshela zona ziyofezeka njengezwi eliphilisayo, kufezeke unamandla kamoya ongcwele kuwe, kuwena ngumoya ongcwele okwenzayo. Nebo, manje ukuze ube ngufakazi osebenzayo kaNkulunkulu ufanele ube nomoya ongcwele, ngoba ngaphandle kukamoya ongcwele angeke kwenze lokho kuphile. Futhi uyazi ukuthi uzokwenzani, uzothatha umbono othile wobuhlakani besiqhwaga ngakho, futhi udlule bese uthi lokho kwakungenxa yabapostoli nje. Oh,
with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you glad of that?
Amen.
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus Christ. And are telling you now, go far and wide. The power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
Oh, ngiyajabula ngalokho. Yebo mnumzane, yebo mnumzane, kuyofanele ube nomoya ongcwele kubonakalisa lezi zinkanyiso zakusihlwa. Kunjalo ukwenza uma amaHebheru 13:8 uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade okwangempela. Kunjalo hlobani zonke izikhali zikaNkulunkulu, ungazisebenziseli ingubo noma nje ukububisa behla benyuka, kodwa kuyini na? Hlobani zonke izikhali zikaNkulunkulu, futhi ukuze lapho senihlomile izikhali zikaNkulunkulu thatha inkemba kaNkulunkulu ngokukholwa, futhi unqume indlela yakho ungene kunoma yisiphi isethembiso uNkulunkulu akwenzela sona. Uma kugula kumendleleni yakho, kunqume ukususa endleleni, yisethembiso sikaNkulunkulu. Uma isono simendleleni yakho, sinqume ukususa endleleni. Kunjalo izikhali zonke, uma udevele ekudubula ngomcibisholo, ushaye ususe, futhi uqhubeke nokunquma. Kunjalo
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aren't you glad that I can say I'm one of them?
Gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Emfezi ngolunye usuku ningizwile ngikuxoxa, ngiyacabanga ngavele ngacabanga ngakho ngangiza ngicula lelo culo lincane. Indiza yayimile kwaqhamuka isiphepho ngobusuku bangaphambili, futhi ngangiphuma ngale eDallas eTexas, futhi yami eMemphis isiphepho sayehlisa. Bangibeka enhla ehotela elikhulu, bangitshela ukuthi ngakusasa ekuseni bazongishayela ucingo ngehora lesikhombisa nqo. Ngangizophosa iposi ekuseni kakhulu, cishe ngehora lesihlanu angizange ngilale kakhulu. Futhi endleleni ngehla, umoya ongcwele wathi jika futhi ubuyele emuva ngenye indlela. Ngahamba ngaqhubeka kancane, futhi kwakukhona amasondo nezibhamu nezinto okubekwe esitolo. Iphoyisa elikhulu elidala elingum-Irish limi lapho. Ngahamba ngaya kulamasondo, futhi ngibuka phansi phezulu, ngacabanga seliyekile ukungibuka. Ngathi, Nkosi, bekunguwe lowona anikholwa ukuthi amadodana kaNkulunkulu aholwa ngumoya wenkosi na? Wathi, jika futhi ubuyele emuva ngenye indlela. Ngavele ngaqala futhi ngabuyela emuva, futhi ngawela ngehla ngendlela eyehlayo eningizimu yeMemphis. Lapho ngangena phakathi kwalapho kuhlala khona abantu abangamakhaladi, futhi ngangihamba ngalapho ngacabanga, he, ngabuke iwashi lami sekuyisikhathi sokuba indiza ihambe, ukuthi izokwakulokhu ukuthi qhubeka uqhubeke. Ilanga laliphezulu, niyazi ngangihamba ngalapho futhi ngabheka ngo olengela phezu kwesango elincane futhi nakho kwakumi nodade oyikhaladi uvamile ebukeka njengomunye walaba u-Aunty Jemima. Izihlathi zakhe ezinkulu zikhuluphele zilenga lapho, izingembezi zazigeleza ezihlathini zakhe. Wathi sawubona phasini. Ngathi sawubona. Ngathi Aunty, waze kanjani ukuthi bengingu-phasini na manje ezansi ningizimu? Yilokho umfundisi abizwa ngakho. Ngathi wazi kanjani ukuthi bengingu-phasini na? Wathi ah, bengazi ukuthi ubunguye. Wathi kunento eyodwa engisanda kuyikhohlwa. Wathi wena, wathi ubufanele ugqoke isudu encane impunga nesigqoko esincane esifakwe eceleni ekhanda lakho. Wathi kodwa liphi lelo potimende obunalo na? Ngavele ngakubeka phansi. Ngathi ngilishiye hotela. Wathi bengazi ukuthi ubuza. Ngathi igama lami ngingu-Branham, ubuwazi yini? Wathi qabo mnumzane. Wathi Pastor Branham angikwazi. Wathi kodwa sebake wezwa ebhayibhelini ngalowo wesifazane waseShunemi na? Ngathi yebo. Wathi uyazi yena wayenengane, wayesemdala kakhulu kuba ngaba nengane nokho wayenayo. Futhi wathi lowo Eliya, lowo mprofethi, wahamba futhi wamtshela ngaleyo ngane ngoba wayenomusa kulo mprofethi. Ngathi yebo, ngiyayazi indaba kahle kakhulu Aunty. Wathi awu, mina ngiwulolo hlobo lowesifazane. Futhi wathi ngakhuleke enkosini mina nomyeni wami ukuba isiphe umntwana. Ngathi ngiyomkhulisa njengoba enza. Futhi wathi wasipha umfana omuhle. Futhi wathi kodwa umfana wami uthathe umgwaqo ongalungile. Wathi waphumela phakathi kwezoni kanjalo njalo, futhi wahamba indlela yesono. Futhi wathi ulele lapho efa, uthole isifo socansi. Futhi wathi uphakathi lapho efa. Futhi wathi besingakwazi thina amaKristu lapha. Futhi wathi sekuhambe isikhathi eside kakhulu kwaze kwaphenduka ugconsula. Futhi wathi uyafa. Futhi wathi udokotela uyafika. Futhi bathe akukho abangamenzela khona, igazi lakhe u4+. Futhi babemnika isalvasini 606 ne-Mercury nakho konke, kodwa kuzange kusize ngalutho. Futhi kwase kudlulele kakhulu, sekudle izimbobo enhliziyweni yakhe. Futhi wathi uyafa. Futhi wathi angikwazanga nje phasini ukuma ngibuke ingane yami ifa. Wathi uyise uqhubekile waya emsebenzini kulokhu kusa. Futhi wathi ubusuku bonke nkulunkulu bengivukile. Futhi ngikhulekile ngithe Nkosi Nkulunkulu. Ngathi wena ngunkulunkulu ofanayo wayekhona ezinsukwini zika-Eliya. Futhi ngathi manje mina uhlobo lowesifazane ayeyilo. Futhi unginika ingane yami lapha. Futhi ngathi uthathe umgwaqo ongalungile Nkosi, kodwa ngiwashe phezu kwamabhodi. Futhi ngazama ukukukhonza. Futhi ngaya ebandleni lakho. Futhi ngalalela ophasini bakho. Futhi wathi ngizamile. Futhi ngenza konke engatshelwa ukuthi ngikwenze. Wathi angifuni ukubona ingane yami ifa kanjalo. Wathi uma. Futhi ngathi Nkosi ngingenzani? Futhi wathi ngizomekile. Futhi ngiphuphe ngikubona uzawehla ngomgwaqo. Ngenkathi ngivuka uthe phumela phandle lapho futhi ume ngasesangweni. Nomhlane wakhe wawusemanzi te, waye neyembele wesilisa alibophele ikhanda lakhe. Futhi ngabuka phansi lapho, ngambuka, ngacabanga, bakithi. Wathi ungengene na? Uhi, ngavula lelo sango elidala emuva, igeja elincane lidala lilenga lapho okwesisindo sesango. Niyazi ukuthi ayini. Futhi ngangena ngaphakathi, mina ngisezigodlweni zamakhosi. Uyazi kodwa angikaze ngamukeleke ngaphezu kokuba nganginjalo kuleyo ndle encane yomkhalade ngalokho kusa. Iphansi elidadlana qhabo nalowo mbhede omdadlana wensimbi umi lapho empofu, kodwa olele embhedeni kwakungomkhulu kakhulu, umfana obukeka kahle. Wayebukeka cishe abe ngamaphawundi ayikhulu namashumi ayisishiyagalolunye, eqinile nje futhi egcwele emzimbeni. Futhi wayebambe ishidi ngesandla sakhe noma into encane phezu kwakhe ethi Ngathi sawubona mnumzane. Wathi phasini, kade engazi lutho izinsuku ezintathu noma ezine. Wathi ucabanga ukuthi phandle lwandlekazi noma endaweni ethile enkulu. Wathi yena ukhulume ngokuthi kumnyama futhi usesikebheni futhi akayitholi indlela yakhe yokubuya. Futhi uthi yilokho okuphula inhliziyo yami. Wathi mina uma nje ngingamuzwa nje ethi ubesindisiwe. Ngathi Aunty, ngikhulekela abagulayo. Wayengakukhathalele lokho, wayefuna ukubona lowo mfana esindisiwe. Yilokho wayefuna ukubona lowo mfana esindisiwe. Wayazi ukuthi wayezophinde ambone ngaphesheya kolunye uhlangothi ngalo nkathi. Wathi manje uthathe umgwaqo ongalungile, ngeke yini umkhulekele na? Ngathi awu, asikhuleke. Ngathi awu, asikhuleke. Ngakho sehlela phansi. Ngathi Aunty, Kuleka kuqala, uyi ngikathi lowo ongcwele omdala othandekayo Khuleka, wena kwakungeyona into entsha kuye. Wakhuluma naye sengathi wayeke wakhuluma naye ngaphambilini. Niyabo, yebo wakwenza. Ngavele ngezwe ukugodola kugijima kimi wonke kanjalo. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, uke wangiholela kanjani ezansi lapha kanjena. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, uyamangalisa kakhulu. Ngambuka futhi ngasukuma futhi ngambuka futhi yena izinyembezi zehla. Wathi Inkosi ngilapha, wathi ngikhulekile futhi wanginika iphupho futhi wathi lophasini wayeza futhi ngilinde khona lapho. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza kuzo zombili iziphetho zomugqa, yingakho ngingakwazanga ukuya endizeni. Wathi ngilinde khona lapha waze wafika futhi wathi manje nangu. Wathi Inkosi, uma nje ngingezwa ingane yami ethi ngisindisiwe. Wathi kuzilunga futhi wakhuleka, wayeseke ema ukukhuleka wathi amen. Wathi ungakhuleka phasina. Ngathi yebo mem tete wethu. Ngabeka izandla zami phezu kwezinyawo zakhe zibanda. Wasukuma futhi wesule izinyembezi ezihlathini kanjalo wamanga esihlathini kungena ndaba noma ngabe wayeyihlazo. Wathi ingane kamama, manje niyabo lokho ngokuthi akunendaba ukuthi wayeyini, kuseyingane yakhe niyabo, akunendaba niyabo yilokho ke. Ucabanga ngothando lukamama manje, kodwa uNkulunkulu wathi umama ngahle akhohlwe ingane yakhe, kodwa angeke nginikhohlwe. Niyabo, igama lakho liqoshwe ezintendeni zezandla zami. Uyakuthanda, ungakhathazeki. Uma uthatha izwi lakhe, qhubeka nje. Waphinda waguqa ngamadolo, ngabeka izandla ezinyaweni zakhe, wayelokhu ethi kumnyama phakathi lapha. Wathi kumnyama phakathi lapha, oh mama. Ngathi angeke ukhuluma naye na? Wathi qhabo, akazi ukuthi kuphi. Wathi ubelokhu esho kanjalo nje izinsuku. Ngathi baba wasezulwini, angiqondi ukuthi kungani leyo ndiza yehla. Manje sengileyithi kakhulu, angeke ngisayithola. Futhi nakho ungenza ngehla ngalendlela. Nalo dade omi phandle lapha lendlu encane ethebekile, ngiza lapha nje ukuba angazi ukuthi kungani ngilapha Nkosi. Ngivele ngaqhubeka ngalendlela. Wathi oh mama, oh mama. Ngase ngithi ngalalela kancane. Wathi yebo sithandwa. Wathi mama, sekuqala ukukhanya ekamelweni. Kwase kuthi ke cishe unyaka emva kwalokho, ngangihamba ngedlula ngiya ePhoenix ngiza ngesitimela. Uyazi ukuthi amasemishi anjani esitimeleni, aphakeme kakhulu futhi into encanyana nje. Ngakho-ke sangena eMemphis, ngase ngixhuma ngehla ngazitholela isaka eligcwele amahembega, niyazi, ukuze angigcine ngize ngifike ePhoenix. Futhi ngakho sizoba nalolo suku nalobo busuku, futhi bengingawathola lapho cishe ngamasenti ayishumi nanhlanu lilinye, niyazi. Futhi ngiyahamba ngizitholele isaka eligcwele amahembega, futhi ngahamba ngiyozitholela ngigijima ngehla kanjalo. Ngezwa umuntu empongoloza, sawubona lapho Pastor Branham. Ngabuka kahle ikepesi libomvu elincane limi lapha ya, ngathi sawubona lapho, unjani mfowethu. Ngiqhubeka ngihamba. Wathi linda umzuzu nje. Futhi wathi awungazi na? Futhi ngathi qabo, ngikholwa ukuthi ngiyakwazi mfowethu. Wathi uyakhumbula ngesinye isikhathi, wathi wehlela endlini yami, futhi wathi umama wami wayemi phandle kulelo sango elindile ezansi lapho ngapha eningizimu na. Ngathi uyena lowo mfana. Wathi yebo nginguye. Wathi mina akusuye, mina upulukisiwe. Wathi udokotela usevele ushilo ukuthi ngiphilile. Futhi wathi hayi lokho kuphela, kodwa ngisindisiwe manje. Kuyini na? Lalelani bangane, uNkulunkulu usebenza kuzo zombili iziphetho zomugqa. Lowo uNkulunkulu ofanayo owaye ngathi kulowo wesifazane, lowo mshunemi. uNkulunkulu ofanayo owayengakhuluma futhi athi kulowo wesifazane emthonjeni, hamba ulande indoda yakho. Lowo wesifazane ofanayo owayengathinta ingubo yakhe ukuba amphendulele phakathi kwalabo bantu, uNkulunkulu. Ake nginibonise ukuthile, ngibaqaphelile abantu abangamakhaladi emuva lapha ngemuva. Ngiyakholwa nababili abazalwane abathathu abahlezi lapha, angikusho lokhu manje niyabo, kodwa ngibuka noma yimuphi umusa kaNkulunkulu. Hayi amakhosi anamandla namakhosi amakhulu, kodwa kompofu wesifazane oyikhaladi ongafundile ohlala endaweni encane nezipoki lapho, umusa kaNkulunkulu ongabamba leyo ndiza phansi lapho. Futhi lalelani, ngemva kokushiya leyo ndlu ngaphuma ngabamba itekisi ukuze ngibuyele emuva. Ngangile itshicishe ngamahora amabili nengxenye, futhi ngathi sesiteshini setekisi qhabo kusukela etekisini hayi esiteshini setekisi kodwa esikhumulweni sezindiza ngathi ngifanele ngiyogibela indiza uma ngingakwazi manje kwakusemuva lapho ngemva nje kwempi futhi wawungeke uyithole indiza ngenkathi ngingena ngangena ngaphakathi kwathiwa ukubiza kokugcina Louisville eKentucky Kwakuyini na uNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwalowo wesifazane okungenzeka ukuthi wayengabazi o-ABC bakhe yebo wayebazi o-ABC bakhe kholwa kuKristu njalo uyabona ngenxa yalowo wesifazane mpofu owesifazane ongafundile owayengazi ukuthi ukudla okulandelayo kwakuvelaphi kodwa ubuqotho bakhe kuNkulunkulu ayemthanda babungakwazi ukumisa leyo ndiza futhi bobambe leyo ndiza kwaze kwathi umkhuleko wokukholwa wakhulekwa phezu komfana wakhe futhi wawungakwazi ukuthatha indoda futhi uyihambise ukuze ngingakwazi ukuya endizeni umoya kaNkulunkulu ungiphendule kungakhathaleki ukuthi uzama kanjani ukuhamba ukubuyisela muva ufaka uNkulunkulu kuwe mfowethu angeke uhambe ngaleyo ndlela enye kukhona kukudikisayo futhi kwabamba leyo ndiza lapho ngenxa yalokho lowo nguNkulunkulu ofanayo okulesi sakhiwo kulobu busuku uyakukholwa na hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu niyamkholwa na Mangaki amaKristu phakathi lapha phakamisani izandla zenu bese ke nisho lokhu Kuyobanga ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa uJesu Kristu nguye ezolo lamuhla naphakade. Isihlahla somlobokazi sikhuphuka ePentecost kukhona isihlahla esabonwa nguDavide sasitshalwe ngasemfuleni wamanzi umfulo wodwa umoya ongcwele wonke lamanzi agobhozela kuwo iziphiwo zokomoya zigeleza kuwo amaqabunga aso awanakubuna sizothela izithelo zaso ngabe kunjalo na kumbulani siyoveza isithelo saso ngesikhathi saso senyaka leso sihlahla isiphelele uKristu wafika futhi ngenkathi efika kwenzekani na bamnquma bamlahla phansi bamfaka mhlawumbe ngigeja lapha ngenze ukuthize lapha Ben ngiyakucabanga khona lapha mfowethu ngi bamnquma bamletha phansi bamphanyeka esihlahleni samaRoma kodwa waphinda wavuka kunjalo kulapha namuhla kunjalo ngenkathi lapha emhlabeni wama futhi wabuka phandle phezu kwezijameli owesifazane omncane wadlula ngolunye usuku ngenkathi edabula esixukweni sabantu bathi odokotela bangalolo suku izazi zokwazi izifihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona nabapristi bathi ungofunda ingqondo ungupelisa bhule umbhule basaphila umoya uyaphila kodwa umoya kaNkulunkulu usaphila nawo niyabo uzela mlobokazi wakhe imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza bangaka abantu phakathi lapha ogulayo ongangazi futhi abaziyo ukuthi angazi lutho ngani na phakamisa isandla sakho macala onke yonke indawo nje uma lokhu kuza kumuntu ovela eJeffersonville noma omunye engimaziyo ukhohle suka kukho phakamisa isandla sakho uthi qhabo suka I just feel this presence. I know he's here. angizange ngibe nakho ngizwa nje ubukhona bakhe ngiyazi ulapha lalelani uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu niyabo ngokuyini na isikhathi esifanayo naseSodoma bukane kuphendukezelweni njengoba kwakunjalo eSodoma isono saseSodoma buka lesi sizwe buka ezinye izizwe ngangifunde iphephandaba lapha esikhathini esithile esedlule Los Angeles kwenyuke ngamaphesenti angamashumi amane ngonyaka odlule abaseSodoma ngani abesifazane baziveze bona uqobo nokunjalo kuze kube yilapho umthombo wemvelo womuntu usushintshiwe owaseSodoma kwakusezinsukwini zaseSodoma. Bukani ngekathi Loti indoda elungile nomndeni wayo wawusezansi lapho waba yimeya yedolobha noma wahlala esangweni futhi wayengumahluleli isihlakani esikhulu kepha izono zawuzisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo usuku ngalunye. Ngelinye ilanga ngaphambi nje kokuphela kwesikhathi u-Abrahama ibandla elikhethiweyo wabizelwa ngaphandle alingenanga eSodoma lalingaphandle kweSodoma. Manje bhekani izigaba ezintathu zabantu njalo. Njalo kukhona ikholwa umzenzisi nongakholwayo phakathi kwabantu lowo ngu-Abrahama, uLoti nomSodoma. Manje bhekani ngamunye waye nomlayezo. Kwakukhona izingelosi ezintathu ezeza ku-Abrahama ibandla elikhethiwe, ezimbili zazo zehlele eSodoma futhi zakhipha uLoti nomkakhe namadodakazi. Owesifazane waphenduka abaseSodoma basha, ababili babo uBilly Graham osimanje no-Ora Roberts. Imilayezo yakhe yahlela eSodoma eshumayele izwi ebaphuphuthekisa ngezwi, ukungakholwa yizwi uyimpuphuthe, kushunyayelwa kwevangeli kuphuphuthekisa kwakholwayo, futhi ilokho kwenziwa nguBilly Graham nalabo bavangela bakhulu bephuphuthekisa. Kodwa kwakukhona eyodwa yahlalane u-Abrahama okhethiweyo yamnika isibonakaliso. Niyakhumbula wayekade engu-Abrahama ngosuku olwandulela lokho noma ezimbili, noSara wayekade engu-Sarayi, kodwa manje sekungu-Abrahama no-Sara. Niyabo, ngakho lena ehlezi lapho isikhulumi yathi, "Abrahama, uphi umkakho uSara na?" Inkosazana wathi, "Usethendeni," futhi ithende lalingemuva kwengelosi. Wathi Abrahama, "Manje khumbula uSara wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye no-Abrahama enekhulu amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye." Yathi, "Ngizokuvakashela isabizelo somuntu lapho ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila isithembiso engakutshela sona. Ngamanye amazwi uSara uzoletha lengane." Futhi wahleka ithendeni, niyabo, wayesegugile wathi, "Mina ngibe nenjabulo nenkosi yami u-Abrahama umyeni wakhe," futhi wathi usegugile naye. Ngani? Yena owesifazane babe njengendoda nomfazi, mhlawumbe babengakaze babe yindoda nomfazi iminyaka engamashumi amabili, niyabo, babe badala kangako kwase kwedlule. Wathi, "Mina," futhi wahleka. Futhi ngelosi nomhlane wayo ifulathele yathi, "Uhlekeleni uSara na? Kuthiwani ngakho na? Ingabe lokho ukufunda umqondo na? Uhlekeleni uSara na?" USara wagijima futhi wathi, "Angizange." Kwakungenxa yokuthi wayesaba. Yathi, "Yebo, uhlekile." Wayeyobhubha khona lapho kuba kwakungengenxa ka-Abrahama umyeni wakhe. Wayeyingxenye yakho nebandla belizobhubha khona manje ukuba belingeyona ingxenye kaKristu ngenxa yokungakholwa kwalo. Angeke akwenze, ubengeke athathe uSara ngenxa ka-Abrahama, angeke athathe ibandla ngenxa kaKristu. Igazi liselapho, niyabo, kunjalo ingxenye yalo. Manje qaphela nje futhi bhekani ukuthi wayibiza ngokuthini le ndoda, uLoti. uLoti lezo zingelosi zahola uLoti waphuma. Bhekani u-Abrahama waphuma kuyokhonza ngakule ngelosi futhi wayibiza ngokuthi Elohim. Kwakuyini na? Leyo ndoda idla amaqatha enyama yenkonyama iwundlu noma ithole, futhi yaphuza ubisi futhi yadla isinkwa mhlawumbe impuphu yombila, futhi wenza amaqebelengwana ombila eziko uSara ayewenzile. Futhi idla isinkwa, iphuza ubisi lwenkomo, futhi idla ithole lenkomo, kunjalo futhi imi lapho u-Abrahama. Futhi u-Abrahama wayibiza ngo-Elohim, wayefanele aze kwakunguye owakhuluma nayo. Niyabo, uma lokho kungenjalo, Elohim usonhlavukazi NKOSI okufanayo njengasekuqaleni. Kwakuyini na? UJesu wathi, "Njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu." U-Elohim izwi ekuqaleni liyobonakaliswa enyameni yomuntu njengoba wayelapho. Hallelujah. Elohim. Hallelujah. Elohim. Hayi ngangi ngikhona nebo. Ulapha kulobu busuku ngendlela efanayo uyakukholwa na ukukholwa ngempela na uma umunye kulesi sakhiwo engingamazi uma umoya ongcwele uma nje uzovele bangaki okholwayo ukuthi lewo wesifazane wathinta uJesu hayi ngokwenyama kodwa ukukholwa kwakhe kwamthinta na niyabo kwakuyini leyo na ingubo impela uBhatimewu oyimpuputhe into efanayo niyabo ukukholwa kwakhe kwamisa ngifuna kushumayela ngaphambi kokuba ngihambe khona ke uJesu wama wathula futhi manje uma inkosi ithanda le ngubo enkulu ingubo yasePalestine wacindezela wadlula lolo wesifazane omncane obuthakathaka futhi wathinta ingubo yakhe wathi uma ngingakwenza futhi bonke bethi rabi mprofeti mkhohlise noma ngabe yini ababembiza ngayo niyazi isixuku esixubile ngakho wayihamba lapho futhi wathi wema wathi ubani ongithintile na ubani ongithintile na wathi kukhona ongithintile wathi wonke umuntu yakuthinda uPetro wamkhuza wathi hey indoda enokuqonda kwakho futhi uthi ubani ongithintile wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibebe uthakathaka amandla aphumile kimi wabheka phezu kwesixuku futhi wathola owesifazane omncane futhi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile manje iBhayibheli lathi encwadini yamaHebheru ukuthi uJesu Kristu khona manje ungumpristi omkhulu kunjalo na ongathintwa ngomuzwa wobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na umpristi omkhulu ongathintwa ngomuzwa wobuthakathaka bethu ubengenza kanjani uma enguye izolo namuhla naphakade na eziphatha ngendlela efanayo ayenza ngaleyo nkathi uma engumpristi omkhulu ofanayo iBhayibheli lathi usenguye niyakukholwa na awu manje ke angeke weqe izwi izwi lasho njalo manje ingabe thina ingabe unokukholwa okwanele kumthinta na uma ubungamthinta khona ke ngizozinikela kuye futhi makangisebenzise futhi akusebenzise kuletha ukukholwa kuzo zonke izethameli lokho yinselelo akunjalo na uyakukholwa uyakukholwa na ubunga kungakuqinisa ukukholwa kwenu ukubona uElohim hayi wena hayi mina kodwa yena na kuyini na izwi kuyini na protection isivikelo impi elungele ukuhlasela izikhali ezikaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu libonakaliswa enyameni yomuntu inyama yenu inyama yami ukubona imisebenzi kaNkulunkulu amen ngiyakukholwa baba wasezulwini mhlawumbe ngenze iphutha mhlawumbe ngenze ukuphonsela inselelo okungafanele uma ngenzile inkosi wena ngithethelele bengingaqondile ukukwenza kodwa kubonakala sengathi kukhona kungiholela ukuba ngikwenze futhi uma lowo kunguwe baba engiqinisekile ukuthi yikho zazise wena manje ukuze abantu bezokwazi lezi zinto engizikhulumayo ngingafundile nokho ziqiniso zingamazwi akho siphe khona baba amen niyakuzwa lokho na khumbula lapho impi yayikhuphuka ngezinye isikhathi nomoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwendoda futhi wayetshela ukuthi kwehliwa kanjani kanjani lapho futhi bahleze endleleni nokuthi babezoyehlula kanjani leyompi futhi bakwenza ngenkathi ngikholwa ukuthi kwakungu David kwakuyikho wayekhuluma umunye wabo futhi umoya wehlela phezu kwenye yamadoda futhi wayitshela ukuthi iphunyuke kanjani kuzwa lokho kushiwo emizizweni embalwa edlule na ngifuneni uyizwe hlala nezwe izwi lithembisa lokho manje yini ngizama ukuyenza na thatha uNkulunkulu ezweni lakhe manje angengazi abanye benu bantu lapha kodwa khulekani uma kufika komunye wenu bantu engibaziyo ngiyacela abantu abavele Jeffersonville nasezindaweni ezizungezile engibaziyo ningakhuleki velo yekele kuhambe ngalesi sikhathi makube ngabantu engingabazi niyabo vele ungikhulekele ngiyakudinga umzuzwana nje ngokushesha kuyafika yibani nenhlonipho kukhona ninikazi elincane elihlezi khona ngapha kwesokudla sami liphakamisele iduku emlonyeni walo siyezihambi omunye komunye ngiyacabanga angekwazi uyakwazi kulungile
It's in contact with God.
Kunowesifazane onokuxhumana noNkulunkulu engingamazi. Akangazi futhi angimazi, kodwa umoya ongcwele uyasazi sobabili.
Now, he was praying for something. If the Holy Spirit
manje ubukhulekela ukuthize uma umoya ongcwele uzokwembula kimi lokho obukukhulekela njengoba enza kwesifazane ukopha kwakho nebo ubungakholwa ukuthi uzokhululeka na. Inkathazo yokomoya ekukhathazayo akunjalo na. Uma kunjalo phakamisa leso sandla, angeke kusaphinda kukukhathaze. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ungubani na. Ingabe lokho kungakusiza na? Mildred Rose, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uma ukholwa nje awusuye ngisho walapha, ungowase South Carolina, yiqiniso, yiba nokukholwa nje ungangabazi, uyabo. Lokho kushaye ininikazi elihlezi emva kwalo ngqo nalo lisihambi kimi, kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili. Usenkathazweni, kukhona ithunzi elimnyama phezu kwesifazane, angimazi uyisihambi. Ininikazi elilandelayo liphakamise izandla zalo kanje, kodwa yebo, aha, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangembulele ukuthi yini inkathazo yakho na? Ubungangikholwa ukuthi ngikumprofeti wakhe noma inciku yakhe na? Ubungakholwa na? Okwakho yisimo sokwethuka. Kunjalo, uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho, ngeke kusaphinde kukukhathaze manje. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngowakulelizwe, ngowasendaweni ebizwa ngokuthi iFayetteville, kunjalo. Ngabe kunjalo na, uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Nkosikazi Harrison, khona-ke ungaya ekhaya uphiliswe. Iyakholwa na? Nakho kuhlezi ininikazi lihlezi khona lapha lingibuka. Ngisihambi kulona wesifazane. Uyisihambi kimi dadewethu na? Kulungile. Uyangikholwa njengomprofeti wakhe noma inciku yakhe na? Uyakukholwa na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho, uzokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Unezinto eziningi ezingalungile ngawe. Unomfutho wegazi ophakeme ngento eyodwa. Unenkathazo yenhliziyo ngenxa yenye into. Ucishe ube nokuphazamiseka kwemizwa ngokunye, futhi ukhulekela ukwemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele. Iqiniso lelo, uma lokho kunjalo, phakamisa idiku lakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi na? Kulungile mnumzane. Nkosikazi Jackson, kulungile. Hamba uye ekhaya uphiliswe. Uyakukholwa na? Nakho kuhlezi ininikazi elincane lihlezi phezulu lapha likhala lithi ukubaqatha, lilungise izinwele zalo kanje, futhi ligqoke ingubo emhlophe lihlezi phezulu lapho. Ngisihambi, ukhulekela ukuthize. Kunjalo ininikazi elincane lapho, ngisihambi kuwe, angikwazi. Unkulunkulu uyakwazi. Uyangikholwa ukuthi ngingumboni wakhe noma inceku yakhe na? Uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na? Ufuna kubuyela eCharlotte uphiliswe na? Ye, unkosikazi Hines, futhi ufuna ingane? Awuyifuni na? Ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngaba nayo ingane yakho, kulungile. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Bangaki kini abakholwayo na? Ngabe uyajabula ngakho na? Oh he, kuyini na? Umoya ongcwele ulapha nawe. Nakho futhi asikholwe nje. Bambanani ngezandla, bambanani, xhumanani, bambanani ngezandla lokhu ukuze naze ukuthi umoya ongcwele ulapha. Manje lalelani bangane, akukho muntu phakathi lapha onokuqonda kokumoya, kodwa awaziyo manje ukuthi umuzwa omncane uxakile wedlula kuwe. Yini leyo na? Lelo yizwi likaNkulunkulu. Lowo nguNkulunkulu esesimweni sikamoya, izwi. Izwi uNkulunkulu ekuqinisa, uyabo? Ungabi ngongakholwa manje, kholwa. Ngibone indoda isanda kuphulukiswa emuva lapho inenkathazo yendlala yesinye. uNkulunkulu kubusise mfowethu, kungukuthi konke. Isifo sikashukela, lelo ninikazi ikhohlwa ngakho, yana ekhaya usuphilile. Uhamba yonke indawo nje, konke phezu kwesakhiwo, niyakholwa na? Manje iBhayibheli lathi, lalelani iBhayibheli elifanayo elithembisayo, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, yilokhu akwenza. Awu, iBhayibheli elifanayo lisho lokhu, ukuthi uma bona lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo, nonke ningamakholwa. Nibeke izandla komunye nomunye. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayakusinda. Baba wasezulwini siyazi ukuthi uSathane uhluliwe induna yethu enkulu uJesu Kristu ukhona kanti izwi lakhe lenziwe labonakaliswa ngubukhona bukaMangcwele ngumoya ongcwele osebenza kithi umoya ongcwele ofanayo owasehlisela umlilo wePentecoste owasehlisela izilimi zePentecoste owasehlisela ubumusha kwePentecoste ubeke ebandleni abapostoli abaprofethi abafundisa abavangeli futhi lapha kule ngqungquthela enkulu eqhubekayo lapho abafundisi abavangeli neziphiwo zisebenza yonke indawo siyakubona Nkosi siyazi ukuthi sisekupheleni kwesikhathi futhi abantu badinga amandla uSathane uyabahlasela futhi ngibeka izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo khona manje ezinhliziyweni zabo siyamehlula uSathane ngalelizwi phuma kulaba bantu egameni likaJesu Kristu buka izandla zabo buka ukukholwa kwabo uNkulunkulu Sathane uhluliwe bashiye egameni likaJesu phuma ngikuyala ngoNkulunkulu ophilayo ngolunyosuku wathi waba nephupho wabona udeveli omncanyana omdala emi phandle lapho nodeveli omncane wayegxuma phansi naphezulu wathi phu futhi wagxumela emuva ngaso zonke isikhathi lapho egxumela emuva wayeba mncane futhi udeveli abe mkhulu ngokwadlulele futhi ngaso zonke isikhathi wayempongoloza phu wayegxumela emuva futhi udeveli wayeba mkhulu ngokwedlulele futhi wayazi ukuthi kwakufanele alwe naye ngakho wacabanga kufanele ngithole isihlalo noma kuthize watshela ibhayibheli futhi uSathane wathi phu waphindisela ngo nodeveli waba mncane ngokwedlulele wathi phu futhi wavele wamshaya wamlahla phansi leyo yinto yokulwa naye izwi likaNkulunkulu lapho empongoloza phu uyampongoloza phu ngenkathi ethe uyagula yithi kulotshiwe ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe amen uthi umo ngizizwa ngikholwa akukabi ngisho phakathi kwamabili nokho ngisazizwela amen
Seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now down in my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm